Amen. Only be. Everyone say it. All things are possible.
Masime nje ixeshana elimbalwa ebukhweni lwenkosi. Masifunde elizwini lakhe kwi-Exodus isahluko sesine. Waphendula uMoses wathi, kodwa uyabona abayikukholwa ndim, abayikuliphulaphula izwi lam, kuba baya kuthi uYehova kabonakalanga kuwe. Wathi uYehova kuye, yintoni na loo nto isesandleni sakho? Wathi intonga, wathi iphose emhlabeni, wayiphosa emhlabeni, yasuka yaba inyoka, wayibaleka uMoses. Wathi uYehova kuMoses, solule isandla sakho, uyibambe ngomsila, wasolula isandla sakhe, wayibamba, yasuka yaba intonga esandleni sakhe. Ukuze bakholwe ukuba uYehova uThixo oyise, uThixo kaAbraham, uThixo kaIsake, uThixo kaYakobi, ubonakele kuwe. Waphinda uYehova wathi kuye, khawusifake isandla sakho esifubeni sakho. Wasifaka isandla sakhe esifubeni sakhe, kwaye akusirhola isandla sakhe, naso sineqhenqe njengekhephu. Kwaye wathi, sibuyisele isandla sakho esifubeni sakho kwakhona. Wasibuyisela isandla sakhe esifubeni sakhe kwakhona. Wasirhola esifubeni sakhe, saza sabuya saba njengenyama yakhe. Kuyakwenzeka oku ukuba abathanga bakholwe nguwe, abaliphulaphula lona izwi lokuqala umqondiso, bokholwa lilizwi lomqondiso wamva.
And it shall come to pass if they will not believe thee.
Kuyakwenzeka oku ukuba abathanga bakholwe nguwe le miqondiso mibini, abaliphulaphula nezwi lakho, wothabatha amanzi omlambo uwaphalazele emhlabeni owomileyo, osuka amanzi owathabathileyo emlanjeni abe ligazi emlanjeni owomileyo. Masithobiseni intloko zethu sithandaze. Ngoku unesicelo ekuhlweni ongathandayo ukusazisa kwinkosi, phakamisa nje isandla sakho uthi, Nkosi ndikhumbule, ngoku ndinesidingo. Bawo wethu wasezulwini, sisondela kuwe kwakhona ekuhlweni, siqonda ukuba njengokuba sizithobisele intloko zethu ebumdakeni apho siphuma khona, kwaye ukuba ulibazisile, sokubuyela emva eluthulini, kodwa ngethemba elisikelelekileyo lesithembiso elikuKristu, lokuba bonke abo bakuThixo, uKristu uyakuza nabo. Siyabulela kuwe ngesi sithembiso sizukileyo, kwaye ndiyathandaza, Thixo, ukuba uya kukhumbula ngabanye kwabo baphakamise izandla, nesam ngokunjalo, Nkosi. Ndiyathandaza ekuhlweni, ukuze ekuvalweni kwale yure yokholo, ukuba uya kubanika abantu olokholo ekuhlweni, lokuba iNkosi uYesu uya kuba ngowenene kuthi sonke ngabanye, ukuze kungabikho namnye utyhafileyo phakathi kwethu emva kobu busuku.
May every sinner realize.
Wanga wonke umoni angaqonda ukuba usebukhweni beNkosi uYesu, kwaye aguquke kwizono zakhe, aze anikezele ngenhliziyo yakhe kuwe, azaliswe ngumoya kwezi yure zingcolileyo zokugqibela, njengoko siyibona njengesithunzi esikhulu sirhubuluza emhlabeni. Siyathandaza, Thixo, ngoluleko olungcwele ngobu busuku, ngokuthethwa nokuviwa. Wanga umoya oyingcwele angathatha le nhlangano ngoku aqhekeze isonga sobomi kuthi sonke ngabanye, njengoko sinezidingo. Sikucela oko egameni lakhe. Amen. Ningahlala phansi. Ndiyathemba ukuba ngobu busuku nje siya kukwazi ukukuzuza oko sizama ukwenza abantu babone inyaniso yokuba nokholo kuThixo. Ngoku ngomso emva kwemini ngecala emva kweyesibini bonke abo banamakhadi okuthandazelwa baza kuthandazelwa kwaye size siqiniseke ukuba kukho umntu ushiyiweyo ngaphandle engenamakhadi okuthandazelwa qho ngobusuku sikhupha amakhadi athile okuthandazelwa kwaye uza kuwakhupha kwakhona ngomso malunga ndicinga malunga necala leyo kuqala okanye into enjalo nje phambi kokuqala komhlangano kwaye bonke abo banqwenela ukuthandazelwa nabani kweni bathandayo mabeze bafumane ikhadi lokuthandazelwa baya kuba ngokuqinisekileyo bamkelekile kwikhadi lokuthandazelwa ndiza kuthandazela abantu ngokubeka izandla kubo ndize ndibathandazele ngoku ukuba ukholo lwakho alunakunyuka ebukhweni benkosi uyesu umamkele yena njengomphilisi wakho kwaye ukholwe ukuba xa sithandaza sabeka izandla phezu kwakho ukuba oko konceda kuhle silapha ngenene ukwenza yonke into oyinqwenelayo isizathu sokuba ndiuyeke de kube ngokuhlwa kade ukubona ukuba wonke endinokuba onokukwazi ukufika kwaye amfumane uthixo kuloo miba kwaye asinawo ngobuninzi kukho isakhiwo asisikhulu kwaye ke asinabantu baninzi kwaye singathatha ngomso emva kwemini sithandazele bonke esinabo apha sibekele emva kwemini okweso sizathu ukuthandazela abagulayo kwaye silapha ukwenza konke esinokwazi ukunceda senze ubomi bube ngconwanyana kuwe ukuphungula umthwalo kolu hambo siluhambayo kwaye nangaliphi na ixesha ukuba nokuba ngubani eziva ukuba bangathanda ukuza kwinkosi yesu nokuba kumaxa kundawoni na ekuqhubekekeni kwenkonzo yiza nje wena ngoko nangoko sukulinda de kubizwe isiguqo sukulinda de kwenziwe isimemo yiza nje ngoko nangoko wamkele ukristu kwaye uze apha uze uvume yena ngoko nangoko ngoba kuyeyona njongo yethu yokuba lapha ukubona imiphefumlo izalelwa ebukumkanini bukathixo kwaye ngoku ngomso yicawa kwaye kuza kubakho isikolo secawa iinkonzo isizathu sokuba sibe neenkonzo zethu emva kwemini ngecawa ukuba singaphazamisi nenye inkonzo sikholelwa ukuba wonke umkrestu kufaneleke ukuba abe nenkonzo yasekhaya abahamba kuyo wonke umkrestu kufaneleke ukuba adibane endaweni ithile kunye namakholwa kwaye naphi na apho nidibana khona leyo yinkonzo ngoku ukuba bendihlala apha bendiya kuba lilungu lenye yezinkonzo apha kuba aba balusi apha abasebenzisanayo abakumeleyo kutheni ngokuba balapha behleli eqongeni ukuze babonwe ngabo bonke abantu ukuba bavumelana noko kuqhubekayo bakholelwa kule ndlela yolungiselelo impiliso engcwele ubhaptizo lukamoya oyingcwele nokunjalo balapha benika ubungqina kuyo bangaba bendimemileyo ukuza apha ukuba mhlawumbi ulungiselelo inkosi endinike lona lunganceda ibandla labo ngoku ngumlungiseleli wenene okhangelayo konke anako kwinzuzo kamoya yonke into uthixo ayenzayo kuba uzama ngako anako ukunceda inkonzo yakhe ukuba iqhubekeke kuthixo ngokuqinisekileyo ndimothulela umnqwazi ukumncoma umlungiseleli onjalo kwaye la madoda akwenza oko phantsi kobunzima ngokunjalo ungakholelwa ukuba oko kuyinyani bamelwe kukwenza oko phantsi kobunzima kwaye ndiyabulela kakhulu ngendoda enjalo kathixo okulungeleyo ukuthabatha indawo yakhe nesithuba kumsebenzi wakhe ngokuzibophelela bakholwe thixo basikelele oko kwaye ndiqinisekile ukuba bayakwenza okulungileyo kuni ngoku ukuba ungumhambeli apha fumana ukuba ziphi iinkonzo zaba bazalwane zindawoni zihambele ngomso baya kuba neenkonzo ezikhethekileyo kwaye kukho abashumayeli apha abaza kuthetha kwiinkonzo ezahlukeneyo kwaye njengoko bekupapashiwe ngoko yiba kubo ngomso kwaye ngoko ngomso emva kwemini ukuba ungathanda ukuza kwinkonzo yokuvala siya kuvuya ngokuqinisekileyo ukuba nawe zonke iinkonzo onke amahlelo yeyomntu wonke wonke umntu wamkelekile amawisile bhaptizi rhabe abakwamoya ibandla likakristu ibandla likathixo katolika abomthetho wobujuda abangenankolo nokuba uyintoni na si uyamenywa uthi ongenankolo ewe mhlekazi ukuba ongenankolo angeza kule ntlangano aze ahlale phantsi kwaye aziphathe kakuhle wamkelekile njengamntu wonke ulungile enye into yiloo nto simfunela yona apha ukuze kwenzeke into eya kumnceda abone iimpazamo zakhe eze enkosini kuba si ngokuqinisekileyo. Bangaphi abakhe bafunda umbonwana upapa sekulindixesha wamadoda angosomashishini bamaKristu kwaye ndiyakholwa zezimbalwa ezininzi zengcwa ye jonga ngaphaya komkhusane wexesha ngoku oko kuyinyani sihlobo. Akunakulunga ukukuphosa oko. Ndibe ngumntu ohlukileyo kusuka ngoko. Ndiyazi ukuba kuyinene ngoko ndiyathemba nje ukuba akukho namnye oyakuliphosa olwazulu lukhulu uThixo alibekele amakholwa. Ukuba wenzile, uzuze ntoni apha emhlabeni? Kuba akulazi leliphi ixesha uya kufuneka ulishiye ngalo elihlabathi. Kodwa wazintonye, uqinisekile ukuba uya kufuneka ulishiye. Ngoko ukuba oko kuyinyaniso, asingebi siziziyatha ukuzama ukufumana njenge, asinakulunga ukuthatha naliphi na ithuba. Yabona, khumbula nje, kholwa lilizwi likaThixo naso sonke isithembiso esikulo. Cinga nje, yintoni ebangela sonke isigulo, yonke inhliziyo ebuhlungu. Yonke ukufa, yonke ingxaki, yonke intlungu, okukuncinci ukuxhuzula komntwana, zonke ezi zinto, abakhubazekileyo, ubumfama, sonke isibhedlela sakhiwa, kuba umntu omnye, nje zange akholwe inxalenye encinci yelizwi, yayingu-Efa. USathana waligquma kuye, hayi ukulicaphula, kodwa ukuligquma kuye, wathi ngokuqinisekileyo, inkosi ilunge kakhulu. Uva kakhulu namhlanje malunga nayo yokuba uThixo enguThixo olungileyo, unguThixo olungileyo, kodwa khumbula unguThixo wobungcwele, uThixo ongena kusigqitha isono. Umvuzo sowuhlawulwe, kwaye kufuneka uwamkele kwimihlaba yakhe, kwaye khumbula unguThixo womsindo, uThixo wengqumbo, kwaye uyakuma phambi koThixo ocaphukileyo, hayi nje uThixo obulungisa nenceba, ngobu busuku ungumsindisi wakho, naloo mini ungumgwebi. Kwaye qiniseka ukuba kushiyi nanye into engenziwanga sihlobo. Ayisayi kuhlawula, sukubhuduzela nje uye kuyo. Qiniseka ngokuphindiweyo, qiniseka ngoba akufumani elinye ithuba. Kuphela kwethuba lakho, xeshikweni uselapha emhlabeni. Kumbula indoda esisityebi noLazaro, kwakukho umsantsa phakathi kwakho naye, ekwakungekho mntu wakhe wawunqumla, okanye oya kunqumla, yabona, xa usifa kugqityiwe. Ndiyazi ukuba abantu babanga ukuba baya kukuthandazela ukukubuyisa kwezo ndawo, kodwa ungaze uyikholelwe loo nto, ichasene nelizwi likaThixo. Yabona, indlela umthi ogobe ngayo, indlela uwa ngayo. Kwaye uYesu wathi ngokwakhe, ukuba kwakukho umda, ukuze xa indoda ithe yafa yaza yaya esihogweni, akasayi soze aye ezulwini. Akukho ndoda yakhe yawunqumla, kwaye ayisayi kubakho, kugqityiwe, njengoko ndicinga ngako. Xa uYesu wathi, yayiyiloo nto yonke, ngoko nje khumbula, ngoku lithuba lakho, lingaba lithuba lakho lokugqibela ebusuku nje. Ungakwazi ukuqonda ukuba kwenzeka ntoni, ukuba ungayibona nje, ndiyathemba ukuba kucingi ukuba ukuthetha ngolu hlobo, ukuba ndizama ukukuphembelela ukuze ujonge ndodeni ithile, okanye ukholelwe kwindoda ethile, andenzi loo nto sihlobo. Ndizama ukufumana wena ukuba ukholwe, ukuba ngubani lo sisebukhweni bakhe ngoku. UYesu Kristu, oyena Thixo oya kugweba ngaloo mhla, ulapha ezazisa yena ebukhweni bakho, eyona nto wayithembisayo uya kuyenza kule mihla yokugqibela. Ndicinga umzalwana uPrice kusasa nje kwisidlo sakusasa enika eyona ngcaciso malunga nokuza edolweni, ze kufuneke ujike idolo. Niyonwabele loo nto ngokuqinisekileyo yenzile. Ibibekwe kakhulu, kakuhle kakhulu. Ngoko khumbula, ngamanye amaxesha edolweni, kodwa masikhumbule kufaneleke ukuba sijike kulamadolo. Ndake ndashumayela ngaloo nto ngelinye ixesha. Ndayibiza iziphambuka, sibetha isiphambuka kwixesha elininzi. Uya kufuneka ukuba sihambe ngale ndlela, nangeendlela ezahlukeneyo. Ngoku ngobu busuku, kwimizuzu embalwa ezayo, ndifuna ukuthatha isihloko se ilizwi lomqondiso. Kwaye ngoku umboniso wethu uyavuleka ngobu busuku. Kwincwadi ye-Exodus, kwaye i-Exodus ithetha ukuphumela ngaphandle, ukukhutshwa, ngokuzama ukuphulaphula ngokuzondelela kangangoko unako. Ndingathanda ukushumayela kuni ngelinye ixesha. Ningabaphulaphuli abalungileyo, nto nje andinalizwi ukubulaleka nje kancinci kuloo nto, kwaye ndiyazi ukuba ingaba yintoni. Ndifanele ukuphumla kwethutyana ngoku kangangesibhozo okanye ishumi leentsuku phambi kokuqala intlangano elandelayo. Yabona, ayile ntlanganiso nje inye apha, intlanganiso usuku emva kosuku, iveki emva kweveki, inyanga emva kwenyanga, unyaka emva konyaka. Yabona, kwaye ungacinga. Kwaye cinga ngawo onke amaxesha, unyaka emva konyaka. Zange kubekho nalinye ixesha apho wakhe wathetha into, kodwa oko kwakugqibelele ngokuqinisekileyo inyaniso kuzo zonke iilwimi kwilizwe lonke amaxesha asixhenxe. Yabona, akukho ndoda naphi na engatsho kodwa oko kugqibeleleyo ngqo kwisingqi ngalo lonke ixesha. Xa esithi into ethile iyakwenzeka, yenzeka ngqo njengaloo ndlela. Uyixela ngeveki nangeenyanga kwaye nonyaka nangaphambi kokuba yenzeke, kwaye isoloko igqibelele ukuya kwisingqi. Azange nalinye ixesha kwakhe kwasilela, kwaye ayisayi ngoba nguThixo. Ngoku ndingasilela njengendoda, ungaze ujonge kum ngokomzekelo, ngokuba ndinjengawe nje umoni nje osindiswe ngobabalo, kodwa nguThixo ongaphezu kwendalo. Yabona, ebonakalisa yena akanyanzelekanga ukuba ayenze loo nto, kodwa wathembisa ukuba uya kuyenza. UYesu waphilisa ukuze kuzaliseke ilizwi, wazenza ezo zinto khona ukuze ilizwi likaThixo lizaliseke. Yiloo nto ayenzela yona namhlanje ukuba ilizwi lizaliseke endinicaphulele kulo ubusuku emva kobusuku. Ngokuqaphela, ngoko xa ubukho bakhe busondele, ngokuqinisekileyo buzisa imvakalelo. Njengoko bendithethile ngale ntsasa, yonke into ngaphandle kwemvakalelo ifile, kwaye nayiphi na inkolo engenamvakalelo ithile kuyo, kungcono ukuba uyingcwabe ifile, izisa imvakalelo, uyasivuselela. Kodwa xa sivuselelwe, masikhumbule, yintoni esivuseleleyo? Yenziwe yintoni? Ubukho bukamoya oyingcwele, uYesu Kristu phakathi kwethu, ezibonakalisa ngokwakhe ukuba uyaphila. Hayi umzimba wenyama, xa elo xesha lo mzimba wenyama ubuya usuka ezulwini, akusayi kubakho xesha, yiloo nto yonke, kwaye siyazi ukuba siphakathi, siphila kwimihla yokugqibela, xa ezi zinto kufaneleke zenzeke. Ngoku uThixo waba ne-Exodus ngaphambili, kukho yonke into ihamba ngokwesithathu kuThixo. UThixo ugqibelele kwisithathu: ukuza okokuqala kukaKristu, ukuza kuhlangula umtshakazi wakhe, ukuza kukaKristu okwesibini, ukwamkela umtshakazi wakhe, ukuza kwesithathu kukaKristu kunye nomtshakazi wakhe, ukuza kulawula kwimiliniyam. Yonke into ibaleka ngokwesithathu. Ngoku kwakukho, kuya kubakho i-Exodus ezintathu. Enye yazo, uThixo wabangenisa ngaphakathi emkhombeni ukwenzela i-Exodus, ukuqabela ngaphezu komhlaba. Kwixesha elilandelayo, uThixo wabakhuphela ngaphandle kuyo iYiputa, kwaye kwixesha elilandelayo, uThixo wabanyusela phezulu. Ngaphakathi, ngaphandle, phezulu. I-Exodus elandelayo ibheka phezulu, sijonge enye ngoku, ixesha lokubheka phezulu. Ngokunjalo nobomi benza into enye, siyeza kubo ubomi, siphume ngaphandle kobomi, sivuselelwe ebomini, nje into enye ngqo. Umboniso wethu uyavuleka ngobu busuku kwi-Exodus, kwaye uThixo wayilungiselela ukuthatha isizwe sakhe. Usirayeli sisizwe, uThixo akasebenzi ngosirayeli ngokomntu omnye. Usirayeli sisizwe, usoloko esebenza ngabo, kwaye kwimihla yokugqibela emva kokumka kwebandla, ngoko andule uThixo ukumsindisa usirayeli njengesizwe, ukumhlaba wasekhaya ngoku ulungele loo nto. Kwaye uya kusindiswa, iBhayibhile itsho, isizwe siya kuzalwa ngemini. UThixo akasebenzi ngamaJuda ngokomntu omnye, usebenza ngabo ngokwesizwe, uSirayeli, okokoko, ngokuba usisizwe sakhe. Kwaye apha ulungiselela ukukhupha isizwe sakhe ngaphandle kwesizwe, kwi-Exodus, ukukhupha abantu bakhe emgwebeni, kwaye kwaloo manzi aluntywiliselayo ihlabathi, amsindisa uNowa. Yabona, kwaye kwa lo moya uingwele, abantu abamalayo namhlanje, uyakulamkela ibandla, alinyuse lona, azise umgwebo kwabangakholelwayo kuye. Watsho uYesu, xa babebiza yena, Elizabule, ngamanye amazwi wayengumvumisi, wathi, ndiyakunixolela ngaloo nto, unyana womntu, idini lalingekenziwa, kodwa xa athe weza umoya oyingcwele, uza kwenza kwa ezi zinto, ilizwi elinye elimchasileyo yena, alisokuze lixolelwe, kweli lizwe. Na kwelizayo ilizwe, kufanele ukuba waliwe, ze umgwebo ufike emva koko. Yabona ingxaki si, kundibeka kwingcinga ibali endakhe ndalifunda ngelinye ixesha, yomatiloshe omdala esuka elwandle, kwaye imbongi yesiNgesi encinane yayisiya elwandle. Kwaye ngoko imbongi yayibhale kakhulu ngolwandle, kodwa zange yalubona, ngoko waye esendleleni yakhe esihla, yaze yathi lotyiwa indala kuye, inenqawa yayo emfutshane emlonyeni wayo. Yathi, uyaphi na mfo wam olungileyo? Wathi, ndiya ezantsi elwandle. Wathi, andizange ndilubone, ndabhala ngalo kunye nokwatshiwoyo ngabanye. Kodwa wathi, oh, ndithabathekile kakhulu ukwazi ukuba ndikufutshane kulwandle. Wathi, oh, ukujojisa ityuwa yalo emtyuba, ukubona ubukhulu balo, ubumhlophe bomphezulu, butyhalela bugqabhukela ngaphezulu. Kunye nesibhakabhaka esiluhlaza sizibonakalisa, uve neentaka zaselwandle njengoko zibhabha zinqumla, oh, ndithabathekile kwingcinga yokulubona. Wathi utyiwa endala, ndazalelwa kulo, kwiminyaka engamashumi amathandathu eyagqithayo, andiboni nenye into entle ngalo, yabona, wayibone kakhulu ngaloo nto de yayinto eqhelekileyo kuye. Ngoku yile nto ingxaki kwinkonzo yakwamoya namhlanje, zibone kakhulu ngoThixo de uThixo waqheleka kubo, ungaze uyivumele loo nto. Naku kungekudala eLouisville, Kentucky, apho ndisuka khona, Jeffersonville, Indiana, ikukunqumla umlambo ukusuka kuyo. Inenekazi lalihamba kwivenkile yeshumi lesenti, kwaye waye enenkwenkwana encinci engalweni yakhe, kwaye wayesiya ezitafileni zokuthenga, kwaye esiba ndlongondlongo. Ubeya kuthola into, ayibonise inkwenkwana incinci, isuke ihlale nje, kwaye ijonge, asuke ahambe, aye kwenye itafile, yokuthenga, athole into, ayibonise inkwenkwana, isuke nje ijonge. Kwaye emva kwethutyana, wathola insimbi encinci, waza waqalisa ukuyikhalisa, yasuka inkwenkwana encinci, yajonga nje, waqalisa ukukhala, walahla izandla zakhe phezulu, baye abantu kwivenkile yeshumi lesenti bembukele, ngoko baya kuye ukuqonda okwakungalunganga. Wathi be, inkwenkwana yam encinci, wathi unesithathu kuphela seminyaka, waza wathi ndi konke ngaxeshanye malunga nonyaka ogqithileyo, uthatha kwaye asuke ahlale nje ajonge esithubeni. Waza wathi ndamthatha ndamsa kugqirha, waza wathi waza ugqirha wambhalela unyango nezinye ezithile izinto, waza wathi waza ugqirha wandixelela namhlanje ukuba ebecinga ukuba ungcono, kodwa wathi akakho ngcono. Wathi ngishukumise yonke into phambi kwakhe ekufanele ukuba itsala umdla kwinkwenkwana yale minyaka yakhe, umdla yonke into efanele itsale umdla umntwana omncinci okule minyaka yakhe, ndishukumisile phambi kwakhe, kwaye usuka ahlale ajonge esithubeni. Wathi akangconwanga. Iloo nto ifana necawa yakwamoya, uThixo ushukumise sonke isipho eBhayibhileni phambi kwabo, kwaye basahleli bejonge esithubeni njengokungathi ibiyinto engalunganga. Kulixesha lokuba sivuke zihlobo phambi kokuba semva kwexesha. Khumbula, uThixo akazishukumisi ezo zipho de abe uzama ukutsala umdla wakho. UThixo wayekhupha isizwe esizweni njengoko esenza ngoku. Uza kukhupha umtshakazi ebandleni ashiye intsalela yembewu yomfazi. Abanyulwa baya kukhutshwa ebandleni, ibandla lenyama liya kuhlala apha kuyo imbandezelo. Laa monyulwa ngelinye ixesha ubizwa ngokhethiweyo, onyuliweyo, intsalela. Masijonge ukuba wenza njani ngoko, ngokuba akazange ayitshintshe indlela yakhe yokwenza izinto. UThixo unendlela enye yokwenza izinto, kwaye indlela enza ngayo kwaye indlela elungileyo okoko bona wayenza njani nendlela awenza ngayo kuyo kwaye ngoko singafumana ufifi loku ngoku ngoku ndingozekelelisayo ngokuqinisekileyo andinamfundo kufuneka ndijonge emva ndibone akwenzileyo kwaye sifundisiwe ukuba itestamente endala yayisisithunzi sezinto eziza kuza ngoko ukuba ndijonga apha ndingazange ndisibone isandla sam ze ndibone isithunzi sisandla sam ndaye ndineminwe emihlanu ndakuba nombono othile olungileyo wokuba xa isandla sam sithe safika phaya ndakuba neminwe emihlanu kwaye indlela ayenza ngayo loo nto akazange aguquke kuyo xesha ngalinye kwibhayibhile akazange waguqula indlela yakhe yokwenza izinto ngokuqhubekeka kwinto enye ngokuba indlela yakhe yokuqala yokuyenza yindlela egqibeleleyo ngokuba wayengenakuba nandlela yimbi ngokuba ugqibelele kwaye uzonke iindlela zakhe zigqibelele jonga ukuba wenza njani uMoses wabizwa kwaye wamiselwa kwangaphambili ukuba athathe lo msebenzi wayenguwo wawuthathayo uThixo ngoku ndiyacinga ukuba ungayixolela andikutsho oko ukugxeka ndikutsho kuphela kweli qonga andazi nto kwaye andifuni kwazinto kodwa uThixo ngoku ndicinga ukuba kulapho abazalwane bethu bemvula engasemva bephixana khona yabona babeka izandla phezu komnye nomnye babenze abaprofeti nangokunjalo ngoku ayisosibhalo izipho nobizo zingaphandle kwenguquko uzalwa uyiloo nto uyiyo kuyile nto ekuqalekeni uyiyo jonga kubo abafarasi kwiintsuku ezadlulayo babenokukhanya nje okuncinci ngokuba babenoku bebenomthetho kwaye baphila ngomthetho kodwa emva entliziyweni yabo kwakumnyama kangangokuba kunokuba njalo kwaye kwakukho umfazi omncinci iyenyukazi ukusongwa kwakhe ubomi bangaphambili phezulu apha kule ndawo babumnyama kangangokuba kunokuba njalo wayengodume kakubi kodwa ezantsi entliziyweni yakhe wayenyulelwe kubomi ngenxa elingaphambili kwaye ngoko xa uYesu ilizwi weza embonisweni abo bafarasi bathi le ndoda ngubhelizebhule yenza ntoni yamfamekisa okokukhanya kuncinci babenako uYesu wathi ningabakayihlo umtyholi nemisebenzi yakhe niyayenza kodwa xa lo mncinci ihlazo lomfazi lisiza waza wabona ilizwi likaThixo walazi lona zange aliphile lona kodwa walazi lona kwaye ngoko nangoko xa lathetha kuye yena wathi ndiyaqonda ukuba unguye umprofeti waze wa yena wathi ndiyazi ukuba uMesaya uya kuyenza le nto waza wathi ndinguye lenza ntoni lacoca ubumnyama lenza ukukhanya konke kutheni kwakukho imbewu eyayilele apho imbewu yolonyulo lwenxa elingaphambili eyayilapho yayiyingcinga kaThixo phambi kokusekwa kwehlabathi kukho indlela enye kuphela yobomi obungunaphakade ukuba unobomi obungunaphakade ngoko wena wawusengcingeni kaThixo phambi kokuba ihlabathi lidalwe uyinxalenye yengcinga yakhe ngokuba unaphakade zange aqale okanye sokuze aphele uyinxalenye yobutyebi bukaThixo okoko iyazibonakalisa nje iyavela ngoku basenomnye kwakhona abanokuvelisa ukufa ze ukungaphantsi kube kokungaphezulu ukuze ube kumtshakazi kwakunye noKristu njengoko wacinga njengomyeni nomfazi namhlanje ngoko uThixo uKristu nebandla bayakuba banye ngoku abanyuliweyo ababiziweyo uMoses wazalwa umntwana wenene iBhayibhile itsholonto omnye wabaprofeti uYeremiya uThixo wathi phambi kokukhawulwa kwakho esibelekweni sikanyoko ndakumisela ukuba ngumprofeti kwisizwe uYohane umbhaptizi utheni wayekhethiwe esibhalweni uIsaya amakhulu asixhenxe aneshumi elinesibini eminyaka phambi kokuza kwakhe wathi ulilizwi lodanduluka entlango tyenenezani umendo wenkosi kwaye malunga namakhulu amane eminyaka phambi kokubonakala kwakhe kwakhona siyafumana uMalaki wathi yabonani ndithumela umthunywa wam phambi kobuso bam ukuze atyeneneze umendo phambi kwenkosi yabona wayemiselwe ngenxa elingaphambili kwaye ngoko nakuzo zonke izigaba zikathixo ukuba zibizwa ngothixo ukuba bafundiswa ngazo umhlohli nkanunu yabona ayinakuba yinto ukuba litikiti lokutya ngoko uthengise ngobuzibulo bakho ngenxa yetikiti lokutya uyakwenzelelela uhambe nombutho okanye iqela elithile kodwa ukuba yekathixo uyakuma ngelo lizwi nokuba ngokuba wazalelwa ukuma ngalo kumoses kwakungekho mntu ngomnye wayenokuthatha indawo yakhe kungekho mntu ngomnye unokuwenza umsebenzi wayemiselwe ukwenza loo nto kwaye mzalwane dade ukuba unobomi obungunaphakade wawumiselwe ukwenza into ethile mhlawumbi umfazi olungileyo wasekhaya mhlawumbi enye into kodwa akukho mntu unokuthatha indawo yakho uthixo ukwenzele indawo sukuzama ukuthatha indawo yomnye umntu ukulinganisa kwenyama yabona ibonakalisa ukuba kukho into engalunganga kuwe yiba yiloo nto uyiyo nje ngokuthe ngqo sukuba yenye into Ngoku siyafumanisa ukuba uThixo wanika uMoses umqondiso ukuphuhlisa izibango kunye nobizo. Kwaye wonke umqondiso wenene, wonke umqondiso wenene othunyelwe uvela kuThixo, unelizwi ngasemva kwawo. Ngoku ungasileli esi sisifundo sam sokugqibela kule nto, yabona? Wonke umqondiso wenene. Ngoku sinemiqondiso engasuki kuThixo. USathana angaphansi alinganise yonke into ekhoyo. Kodwa umqondiso wenene uthunyelwe uvela kuThixo. Unelizwi likaThixo ngasemva kwawo. UThixo wathi kuMoses, "Ukuba abathanga bakholwe lilizwi lokuqala umqondiso, ngoko yenza lo ungomnye umqondiso phambi kwabo." Kwaye ukuba abazukuva oko thatha nje amanzi uwagalele emhlabeni kwaye lowo yayingumqondiso ukuba babeya kuselwa apho ligazi labo qaphela kwaye kwanjengendlela awatsho ngayo vuthulula uthule ezinyaweni zakho kuya kunyamezeleka kwiSodom neGomoro ngaloo mini kunokuba kuya kuba njalo kweso sixeko sikwalileyo ngoku asidlali bandla Eli libandla uKristu libandla sikuKristu umzimba wencinga kaKristu sizalelwe kuwo akuna kuzifakela kuwo dibe kusapho lakwaBranham malunga namashumi amahlanu eminyaka kwaye zange bandicela ukuba ndizifakelele kusapho ndazalwa ndikuBranham kwaye yiloo ndlela ongumKristu ngayo uzalwe ungumKristu hayi ukufakelwa kubo uzalelwe kubo wonke umntu uyaloyika uzalo banendlela ezithile ezicocekileyo zokuthatha isandla esincinci okanye ukutyikitya itikiti elincinci okanye ukuzihlikihla ngamanzi enetyuwa asilo zalo olo uzalo yinto embi kakhulu uzalo luyi into embi kakhulu andikhathali nokuba lusendaweni yehagu okanye ishedi yesitali okanye kwigumbi elimthube eliwonjisiweyo esibhedlela uzalo yimbutyulelo kwaye lwenza imbutyulelo kuwe akufuni kunikezela akufuni le nto leya okanye enye kodwa iinyembezi ziya kuhlamba ukuqatyiweyo ebusweni bakho lukwenze ube ngumntu owohlukileyo ukuba uzalwe ngokutsha luyakwenza imbutyulelo kuwe kodwa uya kuphuma usisidalwa esitsha yabona abafuni oko bafuna indlela ethile elula uyazi kwaye akukho ndlela zilula njengengoma wathi ndiyakuthatha indlela nabambalwa abacekisiweyo benkosi akafuni kuba ngumhlaba wokukhulisela izityalo wonke umqondiso wenene kathixo ulandelwa lilizwi likathixo ngoku ukuba indoda inika umqondiso elizweni okanye nangaliphi na ixesha kwaye elo lizwi elithethileyo emva kwaloo nto akwabikho lizwi likathixo ngoko liqaphele sukulikholelwa ukuba isikolo esidala ukuba indoda iphakama ithi ibonise umqondiso osuka kuthixo ize imfundiso yayo ibenye neyofundo zibhalo endala ubunayo yonke le minyaka uthixo zange athumele lo mqondiso khangela emva esibhalweni ubone ukuba yayinguwo phengulula isibhalo umfo wabuya wathi ngoku sonke sifuna ukufakelwa kule nto umba omdala omileyo sukuyikholelwa loo nto siza kuya kuyo loo nto nje kwimizuzu embalwa yabona hayi sukuyikholelwa loo nto uthixo usoloko eyingqinela imiqondiso yakhe umqondiso ovela kuThixo usoloko uthetha ilizwi likaThixo. Kwaye ukuba isesesikolo sidala wawunaso, utheni eyakunika umqondiso? Sowukuwo, uzama ukukufikisa kwela dolo. Uphawu lokuma, cotha, jonga apho uya khona. Uya kuzilahlela edolweni ukuba kuqapheli. Kukho idolo elitsolo. Kwaye kusoloko kuliphawu apho phambi kokuba ulenze eli dolo ukukukhusela ukuba utyoboke. Abakhi bakwenene bendlela banika iimpawu, kwaye sihamba indlela eya eluzukweni. Kwaye ukuba umqondiso uthetha ngento endala ibingasuki kuThixo. UThixo unika imiqondiso ukutsala umdla wabantu bakhe, imiqondiso yokutsala abantu bakaThixo. Imiqondiso kaThixo yiloo nto. Umqondiso kaThixo unikelwa ukutsala umdla wabantu bakaThixo. Ngoku apha ityholo elivuthayo lalingumqondiso wokutsala umprofeti. Uzama ngokuba umprofeti wabaleka kuThixo, waze uThixo wanika ityholo elivuthayo njengomqondiso. Waze wabona lo mqondiso ungaqhelekanga, wathi, makhe ndityeke ndibone uyintoni lo mqondiso ungaqhelekanga, ukuba ityholo livuthe kodwa lingapheli. Ngoku uThixo wayetsala umdla umprofeti wakhe wayebhacile. Wayenokuzifumanela omnye, kodwa wabeka uMoses ukwenza umsebenzi ingenguye omnye umntu oza kuthatha indawo yakhe. Eluhambeni, abanye abafo bazama ukuwenza, uyazi, uDathani wavuka waza wafuna ukwenza umbutho kuloo nto. UThixo wamxelela uMoses zahlule, ndiyakubaginya nje, yabona? UThixo usebenza ngomntu omnye, yabona? Ngoku qaphela oku, wayezama ukutsala umdla umprofeti, ukufumana umprofeti endaweni yakhe efanelekileyo, yabona? Waza wanika umqondiso wetyholo elivuthayo. Kwaye qaphela ilizwi elalandela umqondiso yayililizwi lesibhalo. Ndizivile izililo zabantu bam, nezincino zabo ngenxa yabaqhubi babo. Kwaye ndiyasikhumbula isithembiso sam. Amen. Kwalunga. Ndiyasikhumbula isithembiso. Yayililizwi lesibhalo elo. Kwaye ndithuma wena ezantsi, ndihlile ukuza kubakhulula. Kwaye ndithuma wena, khumbula, uThixo akenzi nto ngaphandle komntu. Uyayazi loo nto. Yiloo nto ebaqhubekisayo abantu. Yabona, yiloo nto yabaqhubekisayo ngoYesu. Bathi uyindoda uzenza uThixo, wayenguThixo, kodwa babengenakuyiqonda loo nto. Yaye wena uyindoda nje. Wathi, yaye nibabiza abaprofeti, oThixo, kwaye nomthetho wenu uyakungqina oko. Kwaye ukuba nibabiza oThixo, abo ilizwi likaThixo liza kubo, ningandigweba njani namna xa ndisithi ndingunyana kaThixo? Yabona, imiqondiso, ukutsala umdla, kwaye khumbula, ukuba umdla utsalekile, lo mdla mnye mdala, asingoThixo. Kodwa uThixo uzama ukutsala umprofeti ngoku, kwaye umnika umqondiso. Kwaye nelizwi elalandela umqondiso yayililizwi lesibhalo. Ndibabonile abantu, ndikuvile ukukhala kwabo, ndiyasikhumbula isithembiso sam. Ngoku uThixo uza kuthetha ngesithembiso sakhe selizwi, kufuneka athumele umprofeti wakhe. Ngokuba ilizwi liza kumprofeti, iBhayibhile yathi uThixo wathi ngokwakhe ukuba akenzi nto de abe uyityhilile kubakhonzi bakhe abaprofeti kuqala. Yabona? Kwaye umqondiso unikiwe, kwaye isibhalo sibonisiwe, elo lilizwi lomqondiso. Yabona ilizwi lomqondiso kaMoses? Uqala umqondiso elityholo elivuthayo, ilizwi yayisisibhalo. UMoses wakuthatha oko njengomqondiso wakhe, waza wehla waya eYiputa, waza wenza umqondiso ebemxelele wona uThixo. Kwaye umqondiso waba nelizwi kuwo, kwaye abantu bakholelwa baza baphuma. Kwaye njengoko babehamba, benza kakuhle, kodwa xa baqalayo ukukoka ngakwilizwi baza bema. Khumbula, uSirayeli wahamba, ubusazi ukuba apho babesuka khona babenokuba babengamashumi amane emayile kuphela, kwaye kangangamashumi amane eminyaka ukwenza oko. Kutheni? Kungokuba baqalisa ukukoka malunga nelizwi elalivelise umqondiso. Kwakuncinci kangakanani ababekwazi xa babekhwaza phaya ezantsi enqwemeni beqhentsa bekumoya kwaye uMoses ecula ekumoya kwakuziintsuku nje ezimbalwa besukile kodwa baqalisa ukukroka kwaye bafuna ukwenza into eyahlukileyo kwaye bahlala iminyaka engamashumi amane entlango batshabalala phezu kwayo kunjalo ngokuba zange bakholwe uThixo wathi abagibanga wena Moses bagibe mna yayililizwi likaThixo hayi uMoses ngokuqaphela uYehova uza kuthetha ngelizwi lakhe lesithembiso ngoko ufanele athumele abaprofeti bakhe ukuba ufuna ukubona oko kwiGenesis ishumi nesihlanu ishumi nesithandathu sifumana ukuba uThixo waxelela uAbraham imbewu yakho iya kuphambukela kulo mhlaba ungaqhelekanga kwaye ndiya kubakhupha ngesandla esitenqi ukukrexa kwama-Amori akukazaliseki okwangoku zonke izithembiso zakhe azinikayo apha utsala umprofeti ngetyholo elivuthayo ngoku ukuba ityholo elivuthayo lalinokuthi Moses uThixo nguThixo ehe ndiyayikholelwa loo nto owu wenza kakuhle Moses yigcine apho utshate umfazi olungileyo ngumntwana omhle ngokuqinisekileyo nonyana olungileyo uzuko kuThixo sesasikolo sinye sidala yabona kodwa wayelungele ukwenza into ngoko kwafuneka ukuba atsale indoda kwaye wayinika indoda imiqondiso emibini ukuba ayenze waze wathi umqondiso ngamnye unelizwi ukubonisa ukuba injalo ngokuqaphela ukuba loo mazwi athetha ntoni nendalo ngokwayo uYehova wayelungele ukuthetha ngoku kwakhona ukuza komprofeti ngumqondiso ubuyazi loo nto ukuza komprofeti kwisigaba ngumqondiso ngoku andithethi ngogqirha wezakwalizwi andithethi ngomlungiseleli othile othembekileyo umntu othile olungileyo balungile bona bangabakhonzi bakathixo bona kodwa umprofeti ngumqondiso ibhayibhile itsho apha kwaye ngumqondiso wantoni ngumqondiso wokuba ilizwi lakhe lilungiselela ukuzaliseka lizaliseke ngelizwi lomqondiso walo mprofeti qaphela ukuza komprofeti luphawu lolumkiso lokuba umgwebo ufikile ubuyazi loo nto umgwebo ulindeleke ukuba ugaleleke xa kukho umprofeti emhlabeni khumbula kunokuqiniseka kuqala kufuneka angqinelwe nguthixo nalilizwi lalo mhla aze ke enze umqondiso kwaye qaphela lo mqondiso uhlolela ntoni wathi ukuba ithe yenzeka uze umphulaphule yena numeri ishumi nesibini isithandathu ukuba ithe ayenzeka libala ngawo kufanele ukuba ibe ngumqondiso wesibhalo awunikayo kwaye unika ntoni ngomqondiso ngexesha elinye ukuba unguye izolo namhla naphakade uya kuqhubekeka unika ngendlela enye ilizwi lenkosi leza kubaprofeti babe lilizwi kwaye xa uyesu wezayo waye lilizwi kwaye ilizwi licalula iingcingane nezicamango zentliziyo ngokuqhubekeka okokoko ngokuqaphela ukuza kwalo mprofeti kunika umqondiso wo umgwebo ugalelekile lonke ixesha make sime nje okwemizuzwana imbalwa andizukuthatha thuba lide masikhangele nje ezi zinto ngoku okwemizuzu elishumi kwaye nentsalela yomyalezo gxebe imizuzu elishumi unowa umprofeti emhlabeni esemhlabeni umqondiso womgwebo ozayo uMoses umprofeti esemhlabeni umqondiso womgwebo ozayo ueliya umprofeti esemhlabeni umqondiso womgwebo ozayo uYohane umprofeti esemhlabeni umqondiso womgwebo ozayo kusirayeli babenqunyulwe ngokuqinisekileyo qaphela umqondiso wenza ntoni umqondiso umqondiso kukutsala umdla kwaye wenza abanyulwa abalunge kwaye bangabikho phambi kokuba umgwebo uhle yiloo nto uNowa wayenzayo wenza abanye balunga intsalela yabo kwaye yenza ntoni umqondiso kunye nelizwi lomqondiso lohlwaya ongakholwayo kwaye limlungiselele umgwebo libenza abanyulwa balungele ukuzimela yiloo nto umqondiso uyiyo yiloo nto imiqondiso inikelwa yona umgwebo ozayo kubanyulwa bayawubona Njengomfazi omncinci enenhliziyo enyulu nomzimba ongcolisekileyo nabafarasi benemizimba enyulu nenhliziyo ezingcolisekileyo yamgweba omnye yamsindisa omnye kwaye lo mgwebo wamsindisayo uMoses waligweba ihlabathi intshumayelo yakhe umenza umnyulwa alungele ntoni umnyulwa xa bebona umqondiso othunyelwe nguThixo bajonga emva esibhalweni bajonge ukuba kufanele ukuba ibe lapho ehe nantsi ke yintoni umgwebo olengalengayo aze ke umnyulwa aphulaphule kwilizwi kodwa onganyulwanga akahoyi kwaye athi bobuvuvu qhubeka siyakuthatha kwa esasikolo sidala yabona yiloo ndlela benza ngayo ngeentsuku zikaluther yiloo ndlela benza ngayo ngeentsuku zikawesley yiloo ndlela benza ngayo ngoku indlela abasoloko besenza ngayo kodwa ngumqondiso kwaye inelizwi elilandela umqondiso kwaye ilizwi libonakaliswa njengelizwi lesibhalo ngoku sukulibala oko ngoku kugcine oko kuqhubekeka ngokuba ndingangaphindi ndinibone kwakhona ndinqwenela ukuba bendinendlela yokuza ezantsi apha ndaweni ithile kwaye ndifuna bonke abazalwane bam xa bengenazimvuselelo ziqhubekekayo ndibeke intente ndize ndihlale nje isuku emva kwesuku kwaye ndiyifundise de ibe ingene kodwa akanakuyivumela loo nto andicingi yabona sisondele kakhulu ekupheleni ndiyakholwa ukuba ngoku sisekupheleni encwadini yam phaya endiqhubekeka nokuyibhala phantsi ngo-1933 ngenye yentsasa ndilungiselela ukuya kwisikolo secawa isikolo secawa yamabhaptizi apho ndandingumlungiseleli umoya oyingcwele weza wandibonisa ezantsi ixesha lesiphelo wandibonisa izinto ezisixhenxe ezaziza kwenzeka ndaziphawula phantsi zikwiphepha elidala elityheli ndaxelelwa ngokuchanekileyo ukuba ijamani iyakwakha la mgca weSiegfried kwaye aza kohlwaywa njani amamelika kuyo iminyaka elishumi elinanye phambi kokuba umgca wakhiwe wathi uyakuvuka njani uMussolini kwaye aye njani eTopiya kwaye iTopiya iyakuwa njani ezinyaweni zakhe kwaye uyakufa ngokuhlazeka abe kuqula kubhode kwaye abantu bakhe bamtsicele kwaye ndathi kukho ii-isms ezintathu ubucommunism fascism nazism zonke ziya kuphuma erussia kubucommunism kwaye iya kutshabalalisa ubucatholicism yabona ukuba ayenzi ndathi inkqubela enjalo iyakwenzeka ndathi ndibona inqwelo mafutha zikhangeleka njengeqanda zisihla ngesitalato kukho iinqwelo ezihla ngohola zinokulawulwa ngendlela ethile azidingi kuqhutywa ndibona usapho lwasemelika ludlala umlabalaba emva kwinqwelo mafutha banayo inqwelo ngoku ukuba nje bebenohola ukuyibeka kuwo iVolkswagen encinci iliqanda eligqibeleleyo njengqo kwaye zizo zonke ezinye iinqwelo ungafane ucingi ngo-1933 zazikhangele kanjani iinqwelo mafutha kunangoku kwaye yaqikelela kwakhona ukuba ukuvunyelwa kwabafazi ukuba bavote kwakunye noba beya kukwenza kwaye linjani ngoku eli lizwe lingumfanekiso njengosirayeli weza emhlabeni wagxotha abahlali bawo wawudla ilifa umhlaba kwaye ookumkani abambalwa bokuqala ababanabo udavide nosolomoni babengookumkani abamoyikayo uthixo emva kwexesha bafumana uahabi embonisweni bamvotela usihlalo uyakufumana ibandla laba lihlabathi kwaye sikhe saba neLincoln kunye neWashington jonga intoni namhlanje jonga apho siya khona ngoku iphi into elandelayo sisekupheleni kwexesha kwaye ngumqondiso ngokosendalweni njengqo imenza umnyulo alunge yohlwaye ukugweba ongakholwayo ukuba lo mprofeti ungumprofeti wenyaniso kwaye nakuthethileyo kuyazaliseka ibhayibhile ithe kwiNumeri 12:6 sive isilumkiso sakhe kuba singqinelwe asiyondoda umprofeti yindoda kodwa ilizwi elisuka kumqondiso ongaphezu kwendalo lilizwi lesibhalo lingqinelwe ngoko lisisilumkiso ibhayibhile yabhalwa ngabaprofeti khumbula upetros wesibini nawo isahluko sokuqala amashumi amabini ananye kumahebhere isahluko sokuqala ivesi yokuqala ngokunjalo intsika yomlilo kumowzisi yayingumqondiso ilizwi laliza kuthetha Intsika yomlilo yabonisa ukuba ilizwi liza kuthetha ngomqondiso. Intsika yomlilo, nina bantu nifanele nikhumbule oko abasuka eHouston kungekudala kakhulu. Moses, umprofeti, umqondiso kuSirayeli, wokuba isithembiso sasilungele ukuzaliseka. Xa uMoses wehla wenza umqondiso umprofeti, bazi ngoko nangoko ukuba uya kubaqokelela. Okunjani ukugqibelela kwelizwi likaThixo likulungelelwano ngalo lonke ixesha into enye, nangona benditshilo phezolo iUrim Thumam. Nayo yonke into lalusoloko luphendula njani kuThixo. Masithathe umprofeti kwakhona okwethutyana nje uYona. Bendinesahluko sokuqala sikaYona sibhaliwe apha phantsi, isahluko sokuqala apha sesiprofeto sakhe. UYona waphuma embilinini womnenga, yayingumqondiso, yabona? Abantu babengabahedeni, babenqula oThixo bolwandle, kwaye uThixo wabo wolwandle yayingumnenga. Ngoku abantu abanintsi bazama kumohlwaya uYona, ndasoloko ndimela uYona. UYona wayengekho ngaphandle kwentando yenkosi, iinyawo zamalungisa zikhokelwa yinkosi. Sifuna ukuthi linguYona, kodwa masiyithathe kweyayo loo nto ilixabiso, kube kanye. Ndiyazi wayefanele ukuya eNiniva, kodwa uThixo wamenza ukuba athathe lanqanawe ibheka eTarashishi. Kwaye wayenengxaki eyayiza kufikela ulwandle. UYona wathi, ndibopheleleni izandla nenyawo, ndim osengxakini ongunobangela wayo. Kwaye bamlahlela ngaphandle, kwaye intlanzi yayidada emanzini, intlanzi enkulu eyamginyayo uYona. Ndiyazi ukuba kunzima kwinzululwazi ukuyikholelwa. Apha kungekudala kakhulu eLouisville, eKentucky, kangangaminyaka elishumi egqithileyo. Babeno nomnenga uleliswe kwinqwelo esicaba, kwaye kukho uRicky omncinci othile apho enobukrelekrele ngaphezu kwaye nokukwazi ukuba bulawulwa njani. Wayezama ukuyenza iBhayibhile ivele ithethe ubuxoki. Wathi, niyazi, niyawuva la mzekelo weBhayibhile mdala wokuba umnenga waginya uYona. Wathi, jonga, akunakufaka nebhola emqaleni wakhe. Yayincinci kakhulu, ingangena njani indoda ekhule ngokupheleleyo embilinini wakhe. Wathi, niyabona, umzekelo nje umdala, njengokuba iBhayibhile izele yiyo. Wakugqithisile kokwam ukucinga. Ndathi, mhlekazi, ndingathanda ukuthetha into phaya. Wathi, unantoni yokuthetha? Ndathi, uyabona, akuyifunanga kuhle iBhayibhile. Ndathi, iBhayibhile ithe lo yayingumnenga owodwa. UThixo walungisa intlanzi enkulu, yayakhiwe ngendlela eyodwa, ukuba imginye, yayenza loo nto. Yayingeyontlanzi iqhelekileyo, uThixo wayeza kwenza umsebenzi ongaqhelekanga, ngoko ke wafumana intlanzi engaqhelekanga, yabona? Zange aphinde athethe nto ngayo ngoko. Ngoko ya, uThixo wayenento eyodwa. Njengentombazana encinci ngelinye ixesha isuka emnqubeni, iinwele zakhe ezincinci zikanyelwe ngasemva ziyephuyephu ngokupheleleyo de ubuswana bakhe obuncinci bukhangeleke okwetswele elichutyiweyo. Wayenebhayibhile nje esihla. Le ndoda indala apha ekwakusithiwa nguJim Dosia owayehlala eUtica wayengongakholwayo, iJoni elidala, kwaye wayengakholelwa kuThixo. Waze wathi, uyaphi nenekazi elincinci? Yathi, ndiyagoduka mhlekazi. Wathi, yintoni le uyifumbe engalweni yakho? Yathi, yiBhayibhile. Wathi, awuyikholelwa loo nto, akunjalo? Kwaye yathi, ewe, ndiyayikholelwa mhlekazi. Waze wathi, uyalikholelwa elabali apho limalunga nomnenga owaginya uYona? Yathi, kutheni ngokuqinisekileyo, ikholelwa lonke ilizwi layo. Wathi, ungayiphuthisa ngeyiphi indlela ngaphandle kokholo loo nto uyibiza ukholo. Kutheni yathi, xa ndifika ezulwini, ndiyakumbuza uYona, yabona? Wathi, ke xa anokungabikho phaya, yathi, ngoko ke kuya kufuneka umbuze. Ngoko ndacinga ukuba wayengumluleki olungileyo apho. Ngoko ndiyacinga ukuba kokulungileyo oko. Ukuba iBhayibhile ithi uYona waginya umnenga, ndiyakuyikholelwa loo nto. Wayenokuyilungisa loo nto uThixo ayitshonoyo. UThixo unakho ukuyenza, kwaye usoloko eligcina ilizwi lakhe. Ngoko uYona senza intlekisa ngaye, kodwa ingaba wakhe waqaphela intlanzi xa idada izingela ukutya kwayo, kwaye emva kokuba ityile, ihla iye kanye emazantsi ize iphumlise ezompikwana zayo zincinci emazantsi. Dlisa intlanzana yakho egolide, ujonge kwenzeka ntoni, zizalisa ezo ziswana zazo zincinci, zezihle kwaye zibeke ezompiko zazo kumphantsi, ilale apho iphumle. Kulungile lenhlanzi inkulu ilungisiweyo yeza yaginya lomprofeti kwaye yehla yaya emazantsi olwandle kwaye mhlawumbi amashumi amane obunzulu apho yehlela ezantsi ukuziphumza emazantsi olwandle. Ngoku sisoloko sicinga ngoyona kwaye wonke umntu uthi ngoku ndandithandazelwe kodwa isandla sam asikwangcono, ndandithandazelwe kodwa andiva bungcono. Ungaze umngxolele uyona. Ngoku jonga kwingxaki awayenazo, ngoku indawo yokuqala wayengaphandle kulwandle oluvuthuzayo kwaye wayephumile kumba uThixo wayemthumele wona. Izandla nenyawo zakhe zazibotshiwe, waphoswa koluvuthayo olugqumayo ulwandle kwaye umnenga wamginya kwaye waya kuzika emazantsi olwandle kwaye wayelele apho kulo mhlanzo embilinini womnenga. Ukhula lwaselwandle lujikeleze intamo yakhe kwaye ukuba wayejonge ngale ndlela yayingumbilini womnenga, wayejonge ngalaa ndlela yayingumbilini womnenga. Naphi na apho wayejonge khona yayingumbilini womnenga, uthetha ngemeko yengxaki wayenokuba nayo. Kodwa uyazi wathini? Wathi, ngamampunge axokayo, andisokuze ndiphinde ndijonge kuwo, kodwa okokugqibela ndiyakujonga kwitempile yakho engcwele. USolomoni indoda edaliweyo yomhlaba iyathandaza ekunikeleni itempile. Wathi, Nkosi, ukuba abantu bakho basengxakini, nokuba kuphi na, baze bajonge kule ndawo ingcwele, ngoko yiva usezulwini. Kwaye uyona wayenokholo kwinto uSolomoni wayithandazelayo, waze uThixo omhlangula kumnenge emva kweentsuku ezintathu nobusuku bakho. Wayenokuba ubeke intente enomoya ukuphefumla ezantsi apho, andazi ukuba wenzani, kodwa wamgcina ephila iintsuku ezintathu nobusuku bazo ngokwelizwi, kwaye ilizwi linyanisile. Kulungile ukuba uyona phantsi kwezomeko unokujonga kumnquba wenziwe yindoda. Kukangakanani okufanele mna nawe ngobu busuku sijonge kwitempile apho uYesu eme ngasekunene kwamandla ngegazi elilelakhe esenza izicamagushelo ngezivumo zethu ngeengxaki zethu ezincinane. Sukumohlwaya uyona kwaye jonga kokungalunganga kuwe, jonga kwisithembiso. UThixo utshilo ukuba ningabantwana bakaAbraham. UThixo utshilo wenza isithembiso kwaye oko kugqibekile. Qaphela, bonke abantu babephumile beloba betsala iminatha yabo nezinto. Emva kwethuba gqi uThixo olwandle umnenga engxamele ngaselunxwemeni, wonke umntu wawa ngamadolo akhe. UThixo uyakwazi ukwenza izinto. Kwaye waya ngqo ngaselunxwemeni wakhupha ngaphandle ulwimi lwakhe. Kwaye emva kokuba enzile nako kuphuma umprofeti ephuma kanye emlonyeni womnenga. Umprofeti uThixo watsitsa umprofeti kanye apho elunxwemeni, kungaba akuthandabuzeki baguqukayo nje, yabona. Lo yayingumqondiso. Uyona ehlangulwe ngumnenga yayingumqondiso. Wenza ntoni? Yayingumqondiso osuka kuThixo. Lalisithini ilizwi? Guqukani okanye nditshabalale kwiintsuku ezimashumi mane. Umqondiso kaThixo, ilizwi likaThixo. Okokoko, xa uThixo ethumela umqondiso, uThixo uthumela ilizwi lakhe emva komqondiso lowo. Qaphela, guqukani okanye kwiintsuku ezimashumi mane esi sixeko sonke siya kutshabalala. Ukuvela kukaYohane umprofeti emhlabeni emva kwamakhulu amane eminyaka ngaphandle komprofeti. Umqondiso emva kwamakhulu amane eminyaka yakhe yokuvela, elo xesha lincinci liyekeleleyo. Ngoku ukuba ungomoya uya kukubamba oko ndikutshoyo. Wanga uThixo angayityhila ingqiko yenu. Uya kude kube nini? Amakhulu amane eminyaka uSirayeli ngaphandle komprofeti, amabandla ayejijekile kakhulu. Kwaye ngoko nangu uYohane esiza embonisweni. UYohane wayengumprofeti, umqondiso wokuba uMesiya wayeza kuthetha emva kwakhe. Qaphela, ngokuba uMalaki isithathu uthi, ndiyakunithumelela umthunywa wam phambi kobuso bam alungise indlela, alungise abantu. Jonga kuYohane, kungeko kuzithanda kuye. Zange athathe nalunye uzuko. Bazama ukumbiza ngoMesiya, kodwa wathi, andifanelwanga nokuthukulula izihlangu zakhe. Kodwa kwamsinya xa uYesu wavela, waba nomqondiso, intsika yomlilo, ukukhanya phezu kwakhe, njengehobe lisihla, ilizwi lisithi, lo ngunyana wam oyintanda, endikholisiweyo nguye. Qaphela, kwaye uYohane wakhawuleza wathi, kufanele ukuba ande, mna ndinciphe, walinikezela ibandla kuKristu. Amen. siyaxelelwa ukuba ngeentsuku zokugqibela oko kuya kuphinda kwakhona kuza kubakho umyalezo oza kuza ozakwazisa umesiya ebantwini kwaye iyakuba ngendlela bayakothuka njengoko benza njalo ngoko wayithembisa loo nto isahluko esilandelayo sikamateyu sikamalaki siyasixelela ngaloo nto qaphela babuza malunga naloo nto isimo sikayohana sambonisa ekumoya kaeliya ngoku qaphela abaprofeti ababini ngoku ueliya wayeyindoda iyavuka ngexesha likaisrayeli kwimbutumbutu uahabi wayengukumkani kwaye bonke abafazi belandela emva kojezebhele kwaye mhlawumbi beneenwele ezivuzayo zichetyiwe nayo yonke into mhlawumbi njengoku sikufumanayo namhlanje kwaye bonke belandela emva kojezebhele kwaye abalungiseleli bacinga oko kwakulungile nje bayekeni bayekeni bayenze loo nto kwaye ngelo xesha uThixo wavusa indoda intlango egama lingueliya asazi nalapho yayivela khona yayingenasikolo enokuzazisa ngaso kodwa yavuka kwaye yohlwaya yonke loo nto wohlwaya yonke inkqubo ukuba benokuza embonisweni namhlanje ebayakohlwaya inkqubo yethu nathi wohlwaya wonke uJezebhele kwaye ya ekugqibeleni yayinguye wamaphula phantsi umprofeti wabaleka njengoyohana walala phantsi kwesihlahla somthi xa uJezebhele wayeza kumbulala wayemcaphukela yena kwaye siyafumana ukuba xa uyohane weza ephuma intlango kwakhona umthandi wentlango kunye nomyalezo usiya nqo kubafazi bala maxesha baqhawula imitshato kwaye betshata kwaye betshatile wayinqunqa loo nto yaba ziziqwenga
He never come from any school, he come from God.
Wayengasuki nakwesinye isikolo, wayesuka kuThixo. Indoda ethunywe isuka kuThixo. Kwaye wabohlwaya abafazi balo maxesha, ngokulukhuni, ngakubo. Wayengabuyi ngamva, kodwa wathi ngokuphandle, ixesha lalifikile, uMesiya wayeza kuthetha. Jonga loo nto. Ngokufanisa ixesha lokuza kukaeliya kokuqala kunye nabaprofeti bala maxesha banamhlanje beyeka ooJezebhele babo becheba inwele banxibe iibhulukhwe ezimfutshane batshaye imidiza nantoni na bafuna ukuyenza babajikelezise kungcono ungathethi nto uya kumshiya afumane omnye babajikelezise ngemigaqo yabantu lusizi olo imfundiso yomntu kwaye ngokwenza loo nto benza imithetho kathixo engabi namandla kuba bangazixokomezela ecaweni baze kwangoko bazibize ngokuba bangamakristu baze babambe amalungelo abo baze bathi bangamakristu kwaye baqhubekeke yiloo nto bayifunayo yiloo nto bayenzayo ngoko kodwa khumbula kungelo xesha lithile linjalo njengokuba uThixo ethembisile kumalakayi 4 ukuba uya kulizalisekisa ilizwi kwakhona kunjalo jonga siphi namhlanje njengokuba kwakunjalo ngexesha likayohane njengokuba kwakunjalo nangamanye amaxesha jonga kulo Amos mncinci mdala evuka umfo mdala omncinci asazi apho wayevela khona wayengumalusi uThixo wamthabatha emadlelweni ezimvu kunye namadlelo eenkomo kwaye wamqeqesha kwaye xa weza esamari kwaye xa waqabela apho kwaye wenyukela ngaphaya kwenduli ngaloo mini wajonga ezantsi apho kwaye elo langa ligqatsa kuloo ntloko yakhe inempandla kunye nezo ndevu zingwevu kwaye amehlo akhe eqokelelene etshawuza loo mehlo akhe anobuThixo eqhwanyaza hayi ngenxa yomboniso owawubonwa ngabakhenkethi xa besiza kuwo ngokuba isixeko sonke sasinikelwe esonweni ngubani lo mncinci umntu ongaphawulekiyo ewe nguAmos umprofeti waprofeta ngexesha likaYerobhoham wesibini umkrekqo wokumkani oyeka abantu benze nantoni na ababingeleli babekuloo nto bonke bakha icawa ezona zintle banezinxibo ezona zakhe zantle abafazi babo babelahlekelwe bubuntu babenxiba nangayiphi na indlela bafuna ukunxiba ngayo abakhenkethi bahlangana kuyo yonke indawo ukuza kubona amantombazana amahle nenkqubo yawo nje enye yala maxesha i-USA ebekufanele ukuba ngabantu bakaThixo akukho mntu uthetha nto ngaloo nto ikhangeleka njengexhakamfulayo ebantwini Mhla ishumeni nesibhozo leminyaka ngoku namhlanje uRebecca wami uneshumeni nesibhozo leminyaka ubudala namhlanje ishumeni nesibhozo leminyaka inqumule elilizwe ngisohlwaya ezizinto kwaye xa ndibuya unyaka emva konyaka kongezeleke abafazi abajije inwele kunokuba bekunjalo kuqala phambi kokuba ndaqalayo omkhulu obalulekileyo umshumayeli wakomoya wandithabathela egumbini malunga nonyaka ogqithileyo olungileyo owaziwayo kakhulu indoda eyaziwayo kwizizwe ngokubanzi yathi ndi mzalwana uBranham mandibeke izandla phezu kwakho ndikuthandazele ndathi andiguli yathi kodwa kukho into engalunganga yathi mzalwana uBranham uyakulonakalisa ulungiselelo lwakho akukho mntu uyakusebenzisana akumangalisi njengokuba abashumayeli bengenakusebenzisana nawe yindlela abahlwaya ngayo abafazi yathi bona abantu bakubiza umprofeti ndathi zange ndithi ndinguye yathi kodwa bacinga ukuba unguye yathi ndikholelwa kwaloo nto yathi wawubizelwe ukuthandazela abagulayo yathi thandazela abagulayo baye bayeka abafazi bodwa uyazihlabekisa iimvakalelo zabo ndathi njani yathi uthetha ngabo ngokujija inwele nezinto ndathi akulunganga oko ibhayibhile ithi umfazi ocheba iinwele zakhe indoda yakhe inelungelo lokumgxotha ngokumala ulungile nqo uyayihlaza intloko yakhe yiloo nto ibhayibhile itshoyo ngoku andazi nokuba niyayithanda loo nto okanye hayi kodwa yiloo nto ibhayibhile itshoyo kumakorinte okuqala nca efeleni de ufele lube ngaphandle kwaye baze beze bajikele bathi utheni mnumzana uBranham kuphela kwempahla abazithengisayo basenamalaphu noomatshini bokuthunga akukho sizathu abafazi baba-amish namadunkard basazinxiba ngokuqinisekileyo kwaye kwenzeka ntoni baphumela phaya baze baqhubeke umfazi wathi yeke mnumzana uBranham andinxibi iimpahla zimfutshane ndinxiba zintoni zona pedalpo ehe wathi ndiyazinxiba zona ndathi kokona kubi oko ndathi ibhayibhile ithi kulisikizi ukuba umfazi anxibe impahla eyenzelwe indoda kwaye ngumbono ombi kanjani le-United States ngoku yabona kulungile mandikuxelele into dade ungaba ngohlambulukileyo njengenyibiba kwindoda yakho okanye kwinkwenkwe yakho kodwa ngemini yomgwebo uya kuphendula ngokukrexeza uyesu wathi nabani na uthe wajonga umfazi wamnqwenela uselemkrexezile naye ukuba lamoni uthe wakujonga kwaye uya kuphendula ngemini yomgwebo uzizisile ngokwakho kuye zonelise ingaba kutheni umfazi onobuthixo onokufuna ukunxiba ngolwahlobo ngoko ubanga ukuba unomoya oyingcwele ngokuba uthethe ngelwimi kwaye wabaleka unyuka usihla emgangathweni loo nto nangona ndibabonile abahedeni beyenza loo nto onoqhakancu umoya oyingcwele ububunyulu ungcwele awutyhobekanga ngokuqinisekileyo le ndoda yathi ukuba bakholelwa ukuba ungumprofeti utheni ungabafundisi ukuba zifumane kanjani izibabalo ezikhulu zikamoya nokuba wenzelwa njani uthixo izinto utheni ungabafundisi oko ukuba ungumprofeti ndathi ndingabafundisa njani algebra xa benganakwazi no-ABC babo uyazi ukuba u-ABC uthetha ntoni always believe Christ uza kuyenza njani loo nto yabona ufuna ukunyukela phaya endaweni yokuqala ezantsi apha uthixo uya kulakha ibandla lakhe phezu kwesiseko sikayesu kristu kwaye loo nto ibhayibhile ngaphandle kwaloo nto yonke eminye imihlaba yintlabathi ezikayo uthixo akaguquguquki esakhe isimo asiguquki wamenza umfazi wahluka kwindoda nendoda yahluka kumfazi wabanxibisa ngokwahlukeneyo kwaye ufuna bahlale ngaloo ndlela yabona umfazi ufuna ukukhangeleka njengendoda nendoda ifuna ukukhangeleka njengomfazi owu bethu okunjalo kugqwetheka kwaye yonke into ikhangeleka ibambisile abantu kwaye akunakuyiguqula loo nto kukhangeleka ingathi lizimo elikhulu ubumnyama obukhulu ukuba uyayiqonda into endithetha ngayo kumoya izimu libabambisile kwaye abanakho nje ukuziphuncula kuyo okuninzi kweHollywood okuninzi kumabonakude okuninzi kobunye ubuvuvu yonke into esiyifumanayo ingcolisekile akumangalisi ukuba umsebenzi awuthi unqunyulwe ube mfutshane ngenxa yabanyuliweyo bekungasayi kubakho nyama isindayo uthe andizange ndiyazi loo nto ngaphambili kulungile ngoku uyayazi loo nto ukususela ngoko kuqhubekeke yabona kungcono ndiyeke loo nto masibuyele emva qaphela uYohane wayengumqondiso wayekhumbula okwa indlela uThixo awayenza ngayo kwixesha lokuqala. Yiloo ndlela yakuyenza ngayo kwakhona, wathembisa ukuyenza ngoku. UThixo zange asebenzise iqela labantu nangaliphi na ixesha ngenjalo. Kumbula, kwakukho iqela ngelinye ixesha ela indoda enkulu ebizwa ngoAhabi wazifumanela amakhulu amane abaprofeti bamaSirayeli. Ngoku bona babengengobahedeni babaprofeti. Amakhulu amane abaprofeti bamaSirayeli babenezidanga bonke nayo yonke into, benesikolo esikhulu. Kwakukho indoda enobuThixo ibizwa nguYehoshafati owayengumkani kwaYuda. Kwaye wehla kwaye kulapho ikholwa liqhubana khona nongakholwayo, izinto zahamba ngokungalungi. Kwaye wathi iRamoti Giliyadi, ngokuqaphela oku enokuba njani inyaniso enokuba yiyo, wathi iRamoti Giliyadi yeyethu phesheya phaya, phesheya endaweni yelizwe phesheya phaya yeyethu. UYoshua ekuwabeni umhlaba wayinika uSirayeli loo nto, kwaye amaFilistiya abahedeni beza baze bayithatha kuwo. Watsho iyeyethu. Ngokuqaphela njani ngokwasengqondweni, abantu bangalunga kodwa noko bayiphose loo nto. Into obunene ibiyekaSirayeli, kodwa zonke izithembiso zikaThixo mzalwane zingezibambiso. Yabona ukuba bathe bahamba phambi kwenkosi. Ngokujonga apha wathi, uyakunyuka nam undincedise ukuthatha la mhlaba siwubuyise. Kulungile, bona ngabo abantwana bamaFilistiya bazalisa izisu zabo phaya ngengqolowa yekaSirayeli, sisibhalo ngokulungileyo. Wathi, ndincedise ndinyuke ndiwuthabathe. Wathi, kulungile, kulapho wenza impazamo ekhawulezileyo. Iinqwelo zokulwa zam zezakho, abantu bam banye njengabakho, ndiyakuhamba nawe. Waza uYehoshafati waqalisa ukucinga, uyazi, wathi besingenakubuza inkosi malunga noku phambi kokuba sihambe. Oh, kunjalo, watsho Ahabi ngokuqinisekileyo, aha, uxolo, ndifanele ukuba ndiye ndakucinga ngoko. Akukho mprofeti apho? Oh, uqinisekileyo, ndinabo intlaninge yabo ezantsi apha, abangcono onokubabona. Bonke banxibe impahla ezona zintle, bangabachubeke kakhulu ngesikolo, ndibafundisile kude kuye kwisingqi, siyakuya sibabize. Ngoko behla baya khona, kwaye baqokelelana bonke, babe ngengobahanahanisi, bathandaza kwaye bathandaza kwaye bathandaza de babona umbono. Baza ngoko beza, kwaye omnye wabo wazenzela impondo ezimbini zesinyithi. Wathi, olu hlobo uya kuwangqula amaFilistiya okanye amaSiriya, libatyhalele ngaphandle kwelizwe. Wathi, itsho inkosi, nyuka, inkosi inawe. Wonke ngamnye kubo baza ngamxhelo omnye, babekumoya abaprofeti bamaSirayeli bathi, nyuka, inkosi inawe. Uthi sizibhalo eso, uThixo walinika abantu eli lifa, kwaye utshaba likulo, unelungelo lokuya ulithabathe. Ngoku bakwamoya, ndifuna nifumane isifundo apha. Kodwa uYehoshafati ekubeni eyindoda enobuThixo wathi, kukho into encinci engalunganga. Wathi, aninaye omnye ngaphezulu? Omnye ngaphezulu, emva kwamakhulu amane abona baqeqeshiweyo abaprofeti beme apha. Ngokubuninzi beme kulo mgangatho usezantsi apha, beme bemxhelo omnye, besithi itsho inkosi, yijike umva, kwaye uthi uYoshua unike thina lo mhlaba ngowethu, yiya kuthabatha. Kodwa uYehoshafati wafuna omnye, wathi akukho omnye singabuza kwinkosi ngaye. Wathi, oh, ukhona omnye, kodwa wathi ndimthile. Wathi, kuMikhaya unyana kaImla. Wathi ndimthile, usoloko ethetha izinto ezimbi ngam. Wathi, makangatsho njalo kumkani, iya uze naye. Baza bathumela imbaleki ezithile apho, kwaye abanye babo bathi, ngoku Mikhaya, ndifuna ukukuxelela into. Ngoku uyazi bakukwayile wena, yile wena ebudlelwaneni kungekudala, ngokuba usoloko usitsho izinto ezimbi ebantwini. Ngoku ukuba ufuna ukufumana ikhadi lakho lobudlelwane, yitsho into enye abayenzayo, kwaye owu waya kukufaka nje ngqo phantsi kwekhwapha labo. Kodwa kwenzeka ukuba abe ngenene wayenguye umprofeti. Wathi, ihleli nje inkosi uThixo, ndiyakuthetha oko uThixo akubekileyo emlonyeni wam. Oh, uThixo ayisikelele le ndoda. Wathi, linda kude kube ngobusuku, kwaye ndiyakubona endixelela kona inkosi. Ngentsasa elandelayo wathi, nyuka, kodwa ndibona uSirayeli ezintsali njengezimvu ezingenamalusi. Ngoko wathatha umbono wakhe wawuthelekisa noko wakuthethayo uEliya, kwenzeka ntoni kwaHabi, angayisikelela njani into ibiqalekisiwe. Nokuba kangakanani, sisisizwe esinobuThixo, icawa yakwamoya, ibhaptizi newisile njalo njalo, zizicawa zobuKristu. Kodwa ungayisikelela njani into eqalekisiweyo nguThixo. Andikhathali uthi ndizixokomezelele kule ndenze le, ayinanto yakwenza nanye into kuloo nto. Jonga into ayenzileyo, jonga kwamoya bayithobe njani imivalo, jonga owawuqhele ukuba kuko, kwaye jonga okuko ngoku akumangalisi amehlo amfanyekisiwe. Ngoko wa uAhabi lo mbingeleli wamkhwaba ngempama emlonyeni, waza wathi mvaleleni, kwaye uAhabi wathi mvaleleni emva phaya kwesiphakathi sisele, xa ndithe ndabuya ndinoxolo ndiyakujongana naye lo mfo. Wathi ukuba uthe wabuya konke konke uThixo woba kathethanga kum. Yabona, kwakukho umprofeti, kwakukho umqondiso, kwakukho ilizwi lakhe, kwaye kusilela kulithobela kwazisa umgwebo. Umoya oyingcwele ungumprofeti wethu namhlanje, ukusilela kuliva ilizwi lakhe wazisiwe esibhalweni ukuba uya kuzithetha ezi zinto, uYesu Kristu, imo kamoya oyingcwele. UThixo wasebenza ngale ndoda inye, lo uThixo zange asebenze namaqela, iba yindoda enye. UEliya wayengelo qela, uYohane wayengelo qela, wabengelo qela okanye ihlelo bengelilo nelinye kuzo. Kodwa bobabini bayohlwaya loo nto, ilungile loo nto. UYohane wathi, sanokucinga nithi sinoAbrahamu bawo wethu, uThixo unakho kulamatye kumvelisela abantwana uAbrahamu. Kwaye umqondiso wokuphela kwexesha uyakuba nelizwi lokuphela kwexesha. Kwaye umqondiso wokuphela kwexesha uyakuba ngokuqikelelwe yiBhayibhile. Kwaye ilizwi lokuphela kwexesha elilandela umqondiso wokuphela kwexesha uyakwaziswa kokuthe ngqo esibhalweni, uyakuba sisibhalo besithenjisiwe. Ngoku sifunde kuLuka 17 ukuba umqondiso wokuphela kwexesha uyakuba yintoni. Uyakuba njengokuba kwakunjalo eSodom isithembiso, kwaye sinayo iSodom endalweni. Kutheni singenakukholelwa umqondiso kumoya apha? Ukuba ungazibona izibhalo ngokunjalo, uLuka 17 ngumqondiso, noMalakhi 4 lilizwi. Umqondiso wawunjengoThixo ebonakaliswe enyameni, esazi iimfihlelo zentliziyo, kwaye ilizwi likaMalakhayi 4 lalibasusa abantu kude nemigaqo yabo, libabuyisela kukholo loyise, umqondiso lowo. Uyazi ntoni? Ndiyavala ngoku. Imiqondiso isoloko isamkelwa ngokuqinisekileyo, kodwa ilizwi, oh hayi, ilizwi elilandela umqondiso abafuni into yakwenza naloo nto. Ewe, umqondiso kaYesu njengomesiya ukuphilisa abagulayo bayamkela loo nto, kodwa ngenye imini wathi, mna nobawo sibanye, oh bethu, elalizwi lalingamkelwanga. Bathi uzenza uThixo olingana noThixo. Wathi ndingunyana kaThixo, oh bethu, angabanaye njani unyana uThixo? Yabona, mayibe kude le kuThixo ukuba nonyana. Kodwa uyabona, bakholelwa umqondiso, abagulayo babephiliswa. Kwaye owu, oko kwakumangalisa, kwakukuhle nje. Kodwa xa ifika kwilizwi, zange bafune ukukholelwa ilizwi. Benza ntoni? Bamkhuphela ngaphandle yena. Kwaye uyazi ntoni? IBhayibhile yasixelela kwisityhilelo isahluko sesithathu kwesi sigaba sebandla laseLaodike ukuba uyakwenziwa kwa into enye. Wayengaphandle kwebandla, lilizwi lenziwe libonakalisiwe. Waye elilizwi libonakalisiwe, uselilizwi libonakalisiwe. Ukuba ungawukholelwa umqondiso waseSodom kaLuka, ukuba ungakholelwa oko, ngoko kutheni ungena kwamkela ilizwi likaMalakhayi 4? Yabona, kutheni ingenguwe wena, wena inganqinelwa? Kuphela kwendlela enokwenziwa ngayo, umqondiso ungaphuhliswa, kodwa kufuneka wamkele ilizwi. UMoses wayegunyaziswe ukuba ehle ngokusendalweni afumane umqondiso kamoya ukuze abize abantu ababuyisele kwisithembiso soyise. UMalakhi 4 ngokubuyisela abantu emva kukholo loyise. Oh, ukubuyela! Oh, zimfama nabachithiweyo, niye kowenu. Elokuvala, ndingatsho oko okokucaphula okokugqibela. Umprofeti wathi, uyakubakho ukukhanya ngeqala ngokuhlwa. Jonga, wathi, uyakubakho imini engayi kubizwa ngokuba imini okanye ubusuku. Ngoku mamela, ndiyavala. Kuya kubakho imini, mayizike nzulu lento, kwaye wanga uThixo angayibeka kuyo yonke inhliziyo, kwesi sixeko, ngobu busuku, kweli gumbi lenhlangano. Umprofeti wathi, kuya kubakho imini engasayi kubizwa ngokuba yimini, okanye ubusuku, into enje ngorhatya, ukunetha, imini enenkungu. Kodwa wathi, ngexesha langokuhlwa kuya kubakho ukukhanya. Ngokukhumbula, ilanga lisoloko liphuma empuma, libheke entshona. Impucuko ilandele ilanga, uyayazi loo nto. Wayeqaphela, kwailanga elinye eliphuma empuma, likwalinye nelo litshona entshona. Ngoku impucuko ityhutye ngqo kunye nelanga, kude ngoku ibe impuma nentshona zidibene, sikunxweme lwasentshona, impuma nentshona. Wayekhumbula, iindaba ezilungileyo zityhutye ngendlela enye, zaphuma empuma ukuza kukaYesu Kristu, u-S O N I S U N N Y A N A, unyana kaThixo, evuka empuma ukuya kubantu basempuma. Kwaye ngoku kukho imini apho abantu bazixokomezela ebandleni, benze amahlelo, nje kukhanya okoneleyo bokubona. Kulungile, siya kuba necawa, siya kwakha le, siya kwakha isikolo, siya kwakha isibhedlela, siya kufundisa, siya kuba nesikolo selizwi, babe nokukhanya okoneleyo bokukwenza oko. Kodwa khumbula, iBhayibhile ithi, umprofeti wenkosi eBhayibhileni engu-Itsho inkosi, elalanga linye lakhanyayo empuma, liyakukhanya kwakhona entshona, ngexala ngokuhlwa. Kuya kubakho ukukhanya ngexala ngokuhlwa. Uyakwenza ntoni yena? Loo nto yenza ngqo into ayithethileyo kuLuka isahluko seshumi nesixhenxe ngexesha lesiphelo, xa unyana womntu etyhilwa ngendlela enye awayeyiyo empuma, unyana omnye ekhanya, amandla amanye, umoya oyingcwele omnye, into enye isenza into enye, kuya kubakho ukukhanya ngexala ngokuhlwa. Ilanga elinye elityhutyileyo, u-S-O-N, omnye utyhutyile, weza ezantsi ngempuma, ukusuka kuPaulus, watsibela eJamani kuMartin Luther, watsiba kwakhona kudonso lwakhe olulandelayo. Waza wamka apho, waya eNgilane kuJohn Wesley, watsiba wanqumla ulwandlekazi lweAtlantic ukuya eUnited States kwamoya, kwaye ngoku okwakwamoya kuzinyamalalisile, kwaye sikulwandlekazi. Bonke ngabanye kubo bazenza ihlelo, njengoko benzayo nje ekuqalekeni, benza iqumrhu elo uThixo waliqalekisayo, okwakumoya, nako konke kwenza oko. Kodwa wathi, kuya kubakho ukukhanya ngexala ngokuhlwa, kuya kubakho umqondiso oya kuphuma ngexala ngokuhlwa. Ningayiphosi loo nto, zihlobo, ningayiphosi loo nto. Ngoku kwalo nyana uya kunika kwa oko kukhanya, kwayena u-S-U-N unika ukukhanya ko-S-U-N, kwalo S-O-N unika kwa ukukhanya ko-S-O-N. Ngoku ayiko kutsho kwam, wonke umntu apha uyayazi iBhayibhile iyayitsho loo nto. Phakamisani izandla zenu, ilunge ngqo loo nto. Ngoku unganakho, kuxhomekeke kuwe. Kholelwa ukuba unyana kaThixo uYesu Kristu wa akafanga, uyaphila kwintobeko ngokuzithoba, wasoloko ehleli njalo. Indlela enyukayo isezantsi, zithobeni, sukani kwiimbono zenu ezilukhuni, kwaye nikholelwe iNkosi uYesu. Yabona umqondiso, ngoko kholelwa ilizwi, buyani, oh bachithiweyo, niye kowenu. Masithobiseni iintloko zethu.
And if they don't believe the voice of the first son,
kwaye ukuba abakholelwa lilizwi lokuqala umqondiso osesandleni, njengokuba kwakunjalo kuMoses, ngoko yenza umqondiso wesibini. Ngoko ukuba abawukholelwa lomqondiso, ngoko thabatha amanzi. Amanzi ngumfuziselo wobomi, aselunxwemeni okanye elwandle, wagalele emhlabeni, aya kuba ligazi. Bawo wethu wasezulwini, ngenene kusemva kwexesha ngoku, kodwa uthembisile kuya kubakho ukukhanya ngokuhlwa. Yenza ilizwi, ivangeli yethu izike nzulu ezintliziyweni zabantu, besahlalutya kulo kwaye belifunda ngelizwi. Sikelela isisixeko Nkosi, sikelela ababantu. Ngibabona behleli apha belambile, abantwana abahluphekayo bekhatywa kwaye beqinzelelwa. Kwaye oku ndisazi ukuba uSathana wenza oko nje ukumfamekisa bona kwinto xa ifika phaya. Banga ngobu busuku ngamxhelo omnye, bamkholelwe uYesu Kristu, bakholelwe isithembiso sakhe. Sokuba uvukile kwabafileyo uthe ngexesha abangalicingelanga ngoko unyana womntu uyakuza xa kanye ibandla lifumana yalo lifanelwe imali eninzi lakhe izigidi zedola zezakhiwo bebeya kubangcono ngaphandle bawo ndiyakholwa emva ekumeni ekoneni ebetha itamborini enomnqwazi esandleni zabo igubo elidala ekoneni njengomkhosi wosindiso unokuba ibenokuhlala kule mikhulu imikhenkce yokugcina izidumbu ngobu busuku ezama ukuzihombisela ilizwe benokumila kobuthixo kwaye bewakhanyela amandla oko. Siphe Nkosi kobu busuku okwesi sihlandlo Nkosi njengokukhala kukaSamson okwesi sihlandlo Nkosi okwesi sihlandlo makwazeke ukuba wena unguye uKristu unyana kaThixo okwanguye izolo namhlana phakade kwaye ozibonakalisileyo yena phakathi kwethu ukuze bawubone umqondiso mhlawumbi baya kulikholwa ilizwi oku ndikucela egameni likaYesu Kristu. Amen. Siza kubiza umgca wokuthandazela ngokukhawuleza. Ndiyabona ukuba lelona xesha ngoku besinqumamile, kodwa masibe nomgca wokuthandazela, nje umgca omncinci wokuthandazela, ze siqalise ngomso. Uwakhuphile amakhadi okuthandazelwa namhlanje, ngoko ke sikhupha amakhadi ngosuku ngalunye, ukuze ngamnye ubani afumane ithuba lokuba ezile, ixesha elingaqhelekanga. Ukuza kumgca wokuthandazelwa, oko akukuphilisi, wonke umntu uyazi, kuzo zonke intlangano, kukho abaninzi abaphiliswa ngaphandle phaya kunokuba bephiliswa apha kule ndawo. Yabona, okokoko, umoya oyingcwele ungokhoyo nje lonke ixesha usoloko ezama ukufumana amakholwa kuphela angafikelela kuko. Unikwe amakhadi okuthandazelwa uphi njengoPaulos, masi apho besi kulungile biza kwisinye isinye 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 babame kule ndawo ukuba banganakho amakhadi abo angophi njengokuPaulos isinye ukuya kwishumi yimani apha kule ndawo khona apha ukuba ninganakho yimani ngenyawo ukuba aninakho ngoko siya kufumana umntu uthile anincede. Ishumi isinye 2, 3, 4, 5, 6, 7 kulungile amabini ngaphezulu 9, 8, 10 kulungile ishumi ukuya kwishumi elinesihlanu shumi ukuya kwishumi elinesihlanu sisihlanu ngaphezulu ishumi elinesihlanu ukuya kumashumi amabini yimani ngenyawo ukuze ndinibone ukuba niyema na phi ishumi elinesihlanu ukuya kumashumi amabini amashumi amabini ukuya kumashumi amabini anesihlanu masibone ngoku naphi na apho ukhoyo ngoku makahloniphe ngenene wonke usesihlelweni nje imizuzu embalwa iyakuba likhadi lokuthandazelwa uphi isinye ukuya kumashumi amabini anesihlanu akunjalo amashumi amabini anesihlanu isinye ukuya kumashumi amabini anesihlanu akunjalo amashumi amabini anesihlanu isinye ukuya kumashumi amabini anesihlanu ngoku wonke omnye umntu makahloniphe ngenene nika uThixo lantlonipho inkulu nika umyalezo uyamtyala uThixo ukujonga okomzuzu ugqale ngoku ndicinga benza abantu balunge bona abo banga ukuba banalo ikhadi lokuthandazelwa abamiswanga ngomgca baya kufumana baya kundixelela kwimizuzu embalwa kwaye bayaku ngoko siya kubona ukuba mhlawumbi umntu uthile sisithulo okanye umntu ongenako andazi ukuba aphi zihlobo bona amakhadi okuthandazelwa inkwenkwe iyeza apha ngubani owakhuphileyo nguwe okanye ngubhili ubhili xa esiza aze awaqube wona amakhadi phambi kwenu bantu aze aninike ikhadi lokuthandazelwa ehle eze anixelele nonke ukuba nihlale phantsi aninike ikhadi lokuthandazelwa yabona andiwazi ukuba aphi na bendizama ukumfumana lo mntwana ukuba eze apha yabona kwaye abanye andazi ye andinandlela yokuyazi loo nto ndiyaqikelela nje ukuba uThixo umise loo ndlela afuna ukuba imiswe ngayo ngoku uninzi lwenu abangenawo amakhadi okuthandazelwa phakamisa isandla sakho uthi andinalo ikhadi lokuthandazelwa kodwa ndiyagula phakamisa isandla sakho naphi na apho esakhiweni andikhathali nokuba uphi na
Phakamisa esakho. Kulungile. Akukho bantu baninzi ngoku apha. Ngoku kulungile ngokwalonto ayikuthatha thubalide ukuthandazela umgca wokuthandazela. Ngoku ngomso kukho malunga namashumi amabini apha ngaphandleni koku kume apha abagulayo. Kuhle oko ndiyavuya kunibona nikwamkela ngolu hlobo oko. Inokholo olungaphezulu koko bendinicingela ngako mhlawumbi. Yabona, yabona ukuba niyamkele impiliso yenu. Lahla ikhadi lakho uThixo akusikelele. Lukholo lwenene. Akukho mntu ubeke isandla phezu kwenu. Nibeke izandla zenu kuKristu. Ngoku nilapha ngobu busuku. Oko akuzukuba ngumgca wokuthandazelwa. Uyalikholelwa elibali njengomfazi wachukumisa umqukumbelo wengubo yakhe. Waza wajika. Waye waqonda ukuba umchukumisile yena. Bangaphi abalikhumbulayo elo bali. Ngokuqinisekileyo ninjalo. Ngoku niyayikholelwa loo nto yena iBhayibhile ithi kumaHebhere 4 ukuba ungumbingeleli omkhulu ngokukanye onokuchukunyiswa zimvakalelo zobulwelwe bethu. Kulungile ukuba ikwanguye izolo namhlanje naphakade akanakwenza ngohlobo olunye. Akayenzanga yena ubusuku emva kobusuku apha. Bangaphi ababekweminye imihlangano bambone yena esenza loo nto nje phakamisa. Ngokuqinisekileyo uyabona ngokwelizwe jikelele uyazi wazi konke ngawe. Ngokubona endizama ukwenza bangaphi abakuqondayo endifuna nikwenze. Yabona ndifuna nina ngaphandle nabani na ubeka izandla kuni. Ndifuna nina njengesahlulo soqobo sikaThixo uthi Yesu Kristu ndiyakholwa nguwe. Ndiyamkela wena ngoku njengomphilisi wam. Ndiyamkela wena ngoku njengomsindisi wam. Ndiyayikholelwa ngenhliziyo yam yonke umsebenzi wayo wenziwe. Ngoko bamba eso sithembiso, bamba uvumo lwakho uze uhambele phambili naso. Qaphela kwenzeka ntoni, yabona? Qaphela kwenzeka ntoni, yabona? Ngoku yile nto ndizama ukunenza niyenze eyona ndlela ekufaneleke siyikholwe. Musithini? Inani lesine, ikhadi lokuthandazelwa lenani lesine kunye nenani leshumi elinesithoba dukile. Ikhadi lokuthandazelwa lesine. Jonga komunye umntu, jonga ikhadi lommelwane wakho, ikhadi lokuthandazelwa lenani lesine kunye nenani leshumi elinesithoba. Konke kulungile okomzuzu nje. Lindani, yabona? Ukuba andimbizi yena ngoko kuphinda kubuyele kum, yabona? Uthini? Uthini? Usifumene isine malunga naphi nesithoba? Hayi, ishumi elinesithoba ngokunje. Uthini? Ikhadi lokuthandazelwa lesine alikabikho kwakaloku nje. Okanye ishumi elinesithoba. Ukuba umntu unawo loo makhadi, ukuba unokuza apha emgceni. Okanye jonga, bona ingaba unalo naliphi. Ingaba la mntwana umncinci unalo ikhadi? Hlola, asililo, asililo inani. Ingaba ilinekazi apha linalo ikhadi kwesi situlo samavili? Hlola inani lakhe. Ingaba linani lakhe? Inenekazi kumondlalo, ho, balifumene, ba aphelele ngoku, kulungile, kulungile konke. Ngoku nina bantu banamakhadi okuthandazelwa, wagcineni, siza kusebenza ngobabalo lukaThixo. Ngoku zihlobo, obu ibubusuku bokugqibela esiza kuba nabo ngomso icawa emva kwemini, masizole. Ngoku thatha konke kungakholwa unakho, nayo nayiphi ingcinga engenangqiqo, uyibeke phantsi emgangathweni, ubeke unyawo lwakho kuyo, njengoko kwakunjalo, uthi, Nkosi Yesu, ndiza kukukholelwa. Bangaphi abakuyenza loo nto? Enkosi, uThixo anisikelele. Ngoku kungabikho mntu uhambayo, hlala uzinze kunene kwaye ukholwe. Khangela ngale ndlela. Kwaye ngoku ujonge ukuzazisa kukaThixo kusoloko kusazi. Kungabona okwakukho, uchaze okwakukuko. Injani loo nto? Okanye kuya kuba yintoni? Siyakwazi oko. Babesaziwa njalo abaprofeti, waziwa njalo uYesu njengomesiya. Kwaye ungumesaya omnye namhlanje njengoko wayenguye ngoko kuphela ngaphandle komzimba wakhe apha emhlabeni. Wathumela umoya wakhe ukuze asebenzise umzimba wakho, umzimba wam. Ngoku ungangakwazi ukukwenza oku Siyazi esibhalweni kukho omnye kwisizukulwana. Kodwa yabona, kodwa noko ungayikholelwa yona. Kwaye unezinye izinto onokuzenza wonke umntu. Ukuba ngaba umnwe wam uthi ugqibe ngokuba ungelo mehlo lam, ayizukuba ngumnwe wam nanini na. Kungathini ukuba le ngalo inokuthi andizukuphakama kwakhona nanini? Kuba ukuba ndingelo mehlo okanye indlebe andizukuba ingalo utheni yakukhubaza umzimba wam iba yilondo uThixo akubeke ukuba ube yiyo mangapi amaxesha ndimncoma Oral Roberts uBilly Graham uTommy Osborne amanye aloo madoda ahamba apho athi uzuko kuThixo ikholelwe ukholo lwenjani namandla hambela phaya baphume apho bedlamkile kunokuba bekunokuba njalo uBilly Graham ume nomyalezo kwaye ethetha nabantu imizuzu embalwa athi yenza isigqibo sakho yiza esiguqweni yima nje apho ungaphindi wenze enye intshukumo wathi ngokutheni usenza loo nto Billy ndathi umyalezo wam waphuma usuka kuThixo ilungile loo nto ukwela bandla laseSodom njengendlela ekufaneleke ukuba ibe yiyo igama lakhe liphela ngo-HAM ukusuka kuAbraham amagama amathandathu uAbraham ayesixhenxe yabona umthunywa welo bandla ezantsi phaya eBhabhiloni ngokuqinisekileyo akukho ndoda elizweni ebambeleleyo kulaa myalezo wenguquko njengoBilly Graham ume phaya ahambe amke phaya kwaye ayokutya inyama elithambo elinguthi aze aye kulala asele ubisi lwenkozo kuko konke okulungileyo kwaye xa kufuneka umile ulwe osathana ngelinye ixesha eLong Beach umzalwane uJack kunye nam uyihlo wayeme apho kwaye nanko emile umnufula Charles Fuller umzalwane olungileyo emile apho eshumayela malunga namawaka amabini okanye amathathu abantu apho ngalo mva kwemini sahlala saphulaphula kwintlanganiso yakhe Dandi nendlu yenhlanganiso endandiyiqeshile emva kwakhe. Kwaye wema apho wenza enhle intetho waza wathi ukhona nokuba ngubani ofuna kwamkela uKristu isibini okanye isithathu sabantu sehla ukuya kusikelelisa abantwana babo omnye umfazi wathi ufuna ukuyamkela waza wanikezela ngomthandazo omncinci omnye wamadikoni wabuyela emva wahlala phantsi waqhawula isandla wajika wemka nabo ke ubukrelekrele bakhe iqela labantu abanxibe kakuhle baphuma bemka apho nako kusiza iyam ngaphakathi idyasi ezinde izitulo zamavili mfama silima okhubazekileyo onzakeleyo xa ukholo lwakho lujongene nento enjalo ngoku apha yintoni endiyibangileyo ayiyo uKristu kwaye ngoku abangakholwayo behleli jikelele befuna ukufumana libe linye igxeke yabona nje ukufumana libe linye igxeke Kumbula apha ngekudala kakhulu eToronto sasimile apho sishumayela sithandazela abagulayo ndasoloko ndisiva umoya ongaqhelekanga wawuhleli ngasekunene kwam ndaqhubeka ndiwuqaphele kwakukho indoda yayihleli apho iqela lalimqeshile ukuba aze kundozelisa ubesayakuya kwisigqubo somkhosi aze awenze amajoni ahambe ngezandla aze akhonkothe okwezinja nezinye izinto ukozelisa ndawuva la moya kamtyholi ndandingazi ukuba uvela ngaphi na ndaqhubeka ndiwuqwalasele ndabona esasithunzi simnyama ndalinda nje okwemizuzu embalwa ndathi wena mntwana kasathana kutheni umtyhole kumfamekisele ingqiqo yakho kwinto enjalo ngokuba uze kubhukuqa uThixo ucela umngeni kumoya kaThixo baza kufunqula bakususe apho wakhubazeka ngoko nangoko esesitulweni sakhe kwaye usakhubazekile nangoku yabona asidlali cawa bangaphi ababekwimihlangano kwaye babona izinto ezinjalo zisenzeka niyazazi izinto ezenzekayo ngokuqinisekileyo kulungile khumbula hlonipha ngoku yiyo le ndifanele umntu wokuqala kulungile oko ngoku yabona ndishumayele ndinixelele ngokwenene oko bekufanele ukwenzeka kulo mhla ngoku lowo ngumqondiso xa usenzeka yiloo nto wawunguwo umqondiso ngoko kholelwa ilizwi elilandela umqondiso yabona ngoku nanku umfazi ngokwenene kuni baqalayo ukuza lo nguyohane ongcwele isine apho inkosi yethu uyesu kristu wadibana nomfazi equleni babengazanga badibana ngaphambili ebomini kwaye wamxelela umfazi ukuba yayintoni ingxaki yakhe kwaye waqonda ukuba lowo yayingumesiya yalazi ibali apha yilondo kwakhona indoda nomfazi bayadibana ngoku akanguye umfazi nam andiyo la ndoda kodwa isenguye uThixo yabona ngoku uYesu wathi imisebenzi endiyenzayo niyakuyenza nani uYohane ongcwele 14:12 Ngoku unenekazi, ndingakwazi, ndingena fifi ukuba umele ntoni apha. Ingaba ingxaki yasekhaya, ingaba yeyomnye umntu, mhlawumbi uyagula, mhlawumbi mhlawumbi ume apho ubeke nje into ukuba yiyo, fumana nje okwenzekayo, yabona? Mhlawumbi ulinganisa into nokuba yintoni, andi ungaba likholwa lenene oko andikwazi, kodwa uThixo uyazi, kodwa uzakwazi ukuba ukuxelela inyaniso okanye hayi. Akunjalo, ukuba inyaniso uyakuyazi loo nto. Ngoku yabona, yiloo nto ukholo lwakho luya kuyo. Ungathanda kangakanani ukuza apha, ngoku ukuba nawuphi na umntu uyakholwa ukuba ayilunganga, yiza apha uthathe esi sigulana, yiza apha ubathabathe bonke. Ngoko ukuba kunakuyenza loo nto, ngoko sukundohlwaya mna, yabona? Ngoku jonga apha, dade, okomzuzu, ngoku andinaluvo nantoni ngawe, ungumfazi nje omi phambi kwa apha. Ngoku ukuba inkosi uYesu Kristu unyana kaThixo, loo ndimphuthisileyo ngeBhayibhile, uthembisile ukuba uya kubuya ngeentsuku zokugqibela, kwaye azityhile ngokuzeleyo ngomoya wakhe. Kanye njengebandla linyuka, njengokuba isuka emntwini, konke ukusuka ezinzwaneni, ukunyuka kuze emathangeni, kunyuke kuze entloko, kwaye intloko yintloko yomzimba. Kwaye umzimba unyukile, ukusukela kwibandla lokuqala, yinyuka, yeza apha phezulu, kule kubahlaziyi, inyuke de kube ngoku, inyuke yeza kogogwetyelo, ungcwaliseko, ubhaptizo lukamoya oyingcwele, ngoku yintloko, Kristu, isiza emzimbeni, umzimba kaKristu. Nguye kanye owaziyo, isandla sam asikwazi kushukuma, nje yintloko kuphela, kodwa nguye owaziyo, yiloo nto elilizwi. Andilo lizwi, ndingumntu, kodwa uyabona, usebenzisa lo mzimba, ngokuba wafa ukungcwaliswa lo mzimba, ukuze awusebenzise, kwaye anike isipho, njengokuyikhupha kwimeko yokuhamba, ngoko umoya oyingcwele uthatha indawo. Ngoko ukuba uya kuchaza okanye axele okwenzileyo, ulapha ngantoni okanye into ngawe, uya kuyikholelwa loo nto, kwaye isihlwele siya kuyikholelwa kwaloo nto, yanga inkosi uThixo angasipha. Ngoku ndithabatha wonke umoya ulapha phantsi kolawulo lwam ngenxa yozuko lukaThixo. Ngoku hlalani ngokuzola, ningashukumi nizule. Jonga apha okomzuzu, jonga kum, njengoko uPetros noYohana batsho begqitha esangweni. Ngamanye amazwi, bonisa nje umdla kule nto ndiyithethayo. Yabona, uYesu wambuza umfazi imibuzo embalwa, ndiphe amanzi. Yabona, ndibe ndishumayela into enye, uba undithumile apha eBeton Rouge, ndilapha. Ubawo wathi wayenesidingo sokuya eSamaria, wahlala apho. Umfazi wayengokuqala ukuza kuye, wenza la mqondiso omnye kula mfazi, kwaye isixeko sonke saguquka. Onjani umahluko? Ucinga ukuba ibenokwenza kwaloo nto inye ngobu busuku? Ucinga bonke abaseBeton Rouge baya kuguquka? Ndiyakuthandabuza oko. Akunjalo nakuwe, ndiqinisekile ndinjalo. Kodwa sikwimihla yokugqibela, xa ukungcola kugqitha ukungcola, okungaphezu kokuba kwakusaziwa. Ngoku imeko zenu, ulapha ukuba uthandazelwe kunjalo ngqo, kwaye ugula ngemeko yomqala. Ukuba kunjalo, phakamisa isandla sakho, ayisiko kuphela oko, kodwa kukho umntu omthandazelayo, umntwana. Kwaye lo mntwana unemeko yomqala, kwaye imeko yomqala umntwana iyakhula emqaleni wakhe. Uyakholelwa ukuba uThixo uyakumphilisa naye. Lo tshefu isesandleni sakho, le buyiphakamisele kuThixo njengobungqina. Sukuyithandabuza ngoku. Hamba kwaye uyibeke itshefu phezu komntwana. Sukuthandabuza ngentliziyo yakho yonke. UThixo uza kuniphilisa nobabini, kwaye anenze niphile. Ungayenza loo nto, ngoko hamba, kwaye inkosi ibe nawe.
That's the sign. Now the voice is returned to the word.
Amen. Unjani asazani nathi, uyakholwa, lo ngumqondiso. Ngoku ilizwi nali, buyela elizwini. Andikwazi wena, uyakwazi. Ukuba unokundixelela into ethile malunga nawe, ngoko uyakukholwa ukuba elalizwi endilithethileyo liyangqinelwa, kukungqinelwa kwalo. Yabona, nathi wayenza loo nto, kukuprofeta. Ngoku ukuba isiprofeto siyazaliseka, ngoko wathi sive sona. Unemeko yobuphakuphaku obukhulu ohluthwa bobo, ubuphakuphaku, kwaye unedlala, kwaye idlala lisemlenzeni wakho. Unjalo, akunjalo, ngoku uyakholwa, ngoko hamba indlela yakho, kwaye ukholwe, kwaye usakholwa, ngoko kuya kuba njalo kuwe.
I do not know you, but God does know you. Do you believe that God can tell me your troubles? Look on me.
Unjani, andikwazi, kodwa uThixo uyakwazi. Uyakholwa ukuba uThixo angandixelela ingxaki zakho, jonga kum.
You have troubles.
Unengxaki, kodwa apha ngenene umele omnye umntu, kwaye ukwamnye nalowo wakhuliswa kunye nawe. Udade, kunjalo. Ngoku uyakholwa ukuba uThixo angandixelela kungalunganga kuloo dade wakho, uya kuyamkela, unengxaki yentliziyo, kunjalo, uyakholwa uza kuphiliswa ngoku, ngoko, ngokholo lwakho, makube njalo kuwe. Yizane nekazi, unjani? Ukuba uThixo angandixelela intoni ingxaki yakho, okanye wenze ntoni, okanye into ingakwenza loo nto ukholwe, uyayazi ukuba andikwazi, iyakuba luphawu lwakhe lokuzibonakalisa ngokwalo kum, ngokwelizwi alithembisileyo. Uyayikholwa loo nto? Ongomnye, unengxaki njengomfazi kule minyaka yakho, kodwa iyona ngcinga yakho ingomnye umntu. Umnqweno wakho kuThixo, ufuna uThixo ungamfuneli wena, kodwa omnye umntu, uyindoda, umyeni wakho, kwaye unengxaki yentliziyo. Uyakholwa ukuba uThixo uya kumphilisa, hamba yikholelwe, kwaye njengokuba uye wakholwa, ngoko kuya kuba njalo kuwe. Ngoku yabona, konke ukushumayela, kwala yure bendishumayela, nokuba ingaba ibiyintoni, abathathu okanye abane abantu bagqithile apha, ngokunzima ukuma kum apha, yabona, nje indimbane yonke ikhangeleka nje ngumgca wobisi, ngokujikelezileyo apha kule ndawo, yabona, uYesu wathi, amandla amkile kum. Kwaye ukuba umfazi omnye uchukumisa ingubo yakhe, kwakhupha amandla kuye, kwaye yena unyana kaThixo, ubekelephi kum umone osindiswe ngobabalo lwakhe. Wathi, izinto endizenzayo niyakuzenza nani, emininzi nakule niyakuyenza, ndiyazi ukuba uKing James uthi emikhulu, kodwa xa uthatha inguqulelo yemvelo, ithi emininzi kunale niyakuyenza, akukho nokwenza ngaphezulu, wavusa abafileyo, wamisa indalo, kwaye wenza yonke into, kodwa wathi, emininzi kunale niyakuyenza, ngokuba ndiyakubawo. Ihlabathi alisayi kundibona, kodwa nina niyakundibona, kuba ndi. Jonga, ndi, sisimela bizo somntwiso, ndiyakuba nani, ndibe kuni, ngoko asingomntu, nguKristu. Ndikutsho oko ukuzidlikidla kancinci nje ngendlela yokuzibuyisela emva, wehla ndaweni ithile, de emva kwethuba. Akukho ngeli thuba xa usephezulu phaya, okanye ezantsi apha, uphakathi, bangaphi abakuqondayo oko, ndiyanazi nicinga ukuba niyaqonda. Ndiyayiqonda, ndinjalo nam. Ubusazi ukuba imbongi nabaprofeti basoloko bephakuzela, bangaphi abayaziyo loo nto, bangaphi abafunde ngoWilliam Cowper, imbongi enkulu yamaNgesi. Uyazi wabhala, kukho umthombo ozele igazi, litsalwe emithanjeni kaEmmanuel. Emva kokuba ebhale laa ngoma, weva ukuba kwenzeka ntoni kuye. Bendime ngasengcwabeni lakhe ungekudala, wazama ukuzibulala kwaye wazintywilisela emlanjeni. Bangaphi abakhe beva ngoStephen Foster, nika iMelika ezona ngoma zayo zoluntu, wayenayo entloko, kodwa hayi entliziyweni. Ngalo lonke ixesha intumakalelo ebesa kumfikela, ebesa kubhala ingoma, kuze kuthi xa intumakalelo imshiyile, angayazi amakayenze ngesiqu sakhe, kwaye walahleka. Wayesekunxileni, waye kugqibeleni waphumayo kuloo ntumakalelo, wabiza isicaka, wathabatha isitshetshe, waza wazibulala, kunjalo. Jonga uEliya, umprofeti, wenyuka apho waza wabiza umlilo ezulwini, wabiza imvula yezulu ngosuku lokuqala, waza wavala amazulu, kwaye wenza konke oko, ngoko xa intumakalelo yemkayo kuye, waya entlango waza wafuna ukufa, kwaye uThixo wamfumana emva kwamashumi amane entsuku, wangena emkolombeni, kunjalo. Jonga uYona, umprofeti, emva kokunika umyalezo wakhe, wenyuka waza wahlala phantsi endulini, wacela uThixo amvumele afe, mndulule umkhonzi wakho enoxolo. Abantu abayiqondi loo nto, hayi, Hayi, akunakho. Nami andinakuyicacisa. Akukho namunye. Akunakumcacisa uThixo. UThixo akaziwa ngezophando lwenzululwazi. UThixo waziwa ngokholo. Siyamkholwa yena. Ungamchaza njani? Iyakuba lukholo njani? Nakanye. Simazi uThixo ngokholo. Ibandla linakuze lazi bunzima. Nakubulaleka. Nokusebenza nezilingo. Oko ndizama ukukuzisa. Umyalezo uyayenza. Umvuzo wam awusuki bantwini. Jonga apha nenekazi, ewe, ngokukhawuleza. La mfazi usibekelwe kukufa. UThixo akezi emfazini ngoko nangoko. Yabona, akububoni, obuya bumnyama, babujinga. Jikelele kuye, uza kufa, ngokuqinisekileyo njengelizwe. Apha ngekudala bathatha umfanekiso wento njengaleya, bayisa ekhaya, wafumana ithunzi elimnyama lindanda phezu kwakhe, usibekelwe kukufa.
Has had an operation.
Inenekazi elincinci belikhe laba noqhaqho. Kwaye koluqhaqho babemqhaqhela umhlaza. Kwaye ngoku unengxaki. Zonke indidi ze kulungile nje ukuntsonkotha. Okunye ubuthakathaka awunakuma. Enye into oko kusuka kwisinyi kugqithisa ubovu. Ngoku ukuze uyibone ukuba nditsho nje into yabona kulungile. Kodwa nenekazi ugqirha uzamile ndiyamncoma ngalonto. Kodwa wayeliyeza. Kodwa uThixo uyimpiliso uza kufa ngolo hlobo. Wenze konke ebenokukwenza. Uyakholwa. Yiza apha okomzuzu.
By the commission given me by Almighty God. Witness to me by an angel. Which is present now in the form of a pillar of fire, I condemn this devil that's taken this woman's life. In the name of Jesus Christ. Amen. Go believe now. With all that's in you, believe.
Ngesigunyaziso esinikwe mna nguThixo uSomandla. Sangqinelwa ingelosi ekhoyo ngoku ngemo yentsika yomlilo. Ndiyamohlwaya lo moya ungcolileyo uthabatha ubomi balomfazi egameni likaYesu Kristu. Amen. Hamba ukholwe ngoku ngako konke ukukuwe. Kholwa.
You have a trouble that kills more people than anything else. Heart trouble. They claim that's number one disease, but it isn't, sir. Sin is number one belief disease. You believe that he's able to heal that heart and make you well? Then go believe it. God bless you.
Unengxaki ebulala abantu abaninzi kunayo yonke enye into. Ingxaki yenhliziyo. Babanga ukuba sisifo esiphuma phambili. Kodwa kunjalo mhlekazi. Isono sisifo sokuqala sokukholwa. Uyakholwa ukuba unakho ukuyiphilisa la nhliziyo akwenze uphile. Ngoko hamba, ikholelwe, uThixo akusikelele. Ucinga ukuba uThixo angawuphilisa umqolo wakho, akwenze uphile, uyayikholelwa ngenhliziyo yakho yonke, hamba ikholelwe dade, qaphela okwenzekayo kuwe, uyakuba ngcono. Isifo samathambo nengxaki yenhliziyo, kodwa uyakholwa ukuba uThixo angakwenza uphile, ngenhliziyo yakho yonke, uyakuyamkela, ngako oko njengoko uthe wakholelwa, indlela ekuyakuba ngayo kuwe. Ngoko hamba, kholwa ngenhliziyo yakho yonke, kwaye uThixo uyakwenza uphile. Nawe unengxaki yomqolo, uyakholwa ukuba uYesu Kristu angakwenza uphile. Hamba ngoku, ikholelwe ngenhliziyo yakho yonke, andinako ukuphilisa, yabona.
Prostrate nervousness and also you have arthritis. You believe that God can make you well? Heal it? You accept it? Go and believe it then.
Ukudinwa ubuphakuphaku kwaye kwanaso nesifo samathambo. Uyakholwa ukuba uThixo angakwenza ulunge, akuphilise. Uyayamkela loo nto, hamba kwaye uyikholelwe ngoko. Ukugcina uhleli ngamaxesha amaninzi, ukukhohlela, kodwa uThixo uyasiphilisa isifuba. Uyayikholelwa loo nto, uyakholwa uyakuphilisa ngoku, uThixo akusikelele. Enkosi ngokholo lwakho. Bekuyakuthini ukuba bendingathethanga nalizwi kuwe, ndibeke nje izandla zam kuwe. Ubungakholwa, yiza apha, ndibeka izandla zam phezu kwakho, egameni likaYesu Kristu, kwayasanga isifo samathambo singasuka kuwe, simkile. Yiza apha, dade, uyakholwa. kulungile uyamangalisa oko ngoko uzuhambe udle isidlo sakho sangokuhlwa ngoko kwaye isisu sakho siyakulunga ingxaki ezinithi zomqolo ibisoloko ikukhathaza ixesha elide hamba kholwa hamba kholwa uza kulunga kwaye uthixo uza kwenzela loo nto amen yiloo nto inkosi ikusikelele mzalwane amen iswekile ayisiyonto kuthixo ukuba ayiphilise angabenza baphile iyayikholelwa loo nto yamkele kwaye uhambe umkholelwe yena ngoku ngentliziyo yakho yonke unayo nawe egazini lakho uyakholwa ukuba uthixo uyakwenza uphile hamba ikholelwe ngentliziyo yakho yonke uphile uyakholwa ukuphilisile ngokuya okuya kuchukumisileyo wenzile ingxaki yamanenekazi ingxaki yentliziyo uyayikholelwa hamba uphile egameni likayesu uyakholwa ukuba uthixo uyakwenza umqolo wakho uphile izintso ziyakusikelelwa hamba nje oko andiphilisi andinakuphilisa andingomphilisi ucinga ntoni xana wathi malunga nomqolo wakhe uyakholelwa nowakho waphiliswa nawe kulungile hamba nje uyikholelwe ngoko hamba nje uyikholelwe ngentliziyo yakho yonke nowakho ngokunjalo uyakholwa ukuba uthixo ukwenze waphila hamba ikholelwe ngentliziyo yakho yonke uthixo uyakukunika ukuba kufuneka uyikholelwe kananjalo uyakholelwa ukuba uthixo uyakwenza uphile nawe kulungile uthixo akusikelele shukuma nje kwaye ukholwe ngentliziyo yakho yonke yiza mhlekazi ichaphaza elidala elimhlophe lichaphazele phantsi uxilongo lwaloo nto luyakubonisa iswekile uyakholwa uyakukwenza uphile masiye eCalvary yokuthiwa ngoku ngokholo egameni likayesu kristu wangangaphiliswa amen uthixo akusikelele mzalwane kholelwa ngentliziyo yakho yonke uyakholwa kumalunga naphi nabanye benu esihlweleni ngoku niyakholelwa ngentliziyo zenu zonke ukuba uYesu Kristu ikwanguye izolo namhla naphakade niyayikholelwa loo nto malunga naphi kule ngingqi elinenekazi lincinane lihleli lijonge ngqo kumphaya lihlutshwa ingxaki yamanenekazi uyakholwa ukuba uthixo uyakwenza uphile linebhatyi nje encinci eluhlaza kulungile kholwa ngoku uYesu Kristu ukwenze waphila injalo nje ukuba injalo inenekazi elihleli emva kwakho inwele ezimnyama uthe enkosi nkosi into ethile imchukumisile akayazanga ukuba ibiyintoni ingxaki yesinye imkile kuwe uhleli kanye apho kanye emva kwenenekazi uphiliswe njengoko ukuba uyakholelwa ngentliziyo yakho yonke apho nenekazi kunjalo kulungile phakamisa isandla sakho ukuba ufuna ukuyamkela uthixo ukwenze uphile malunga naphi ezantsi apha mntu uthile apha emva phaya esihlweleni ngoku ukuzola ngenene sanukushukushukuma yabona ezi sifo ziyaphuma komnye ziye komnye malunga naphi nawe mhlekazi le ndoda indala ihleli apha esitulweni uyakholwa uyakholwa uthixo angakuphilisa isifo samathambo kwaye unombefu uyakholwa ukuba uthixo uyakukwenza oko kuphile unjalo kulungile unganakho oko ukucelayo xa nikholwa ucinga ntoni inenekazi elihleli ecaleni kwakhe uyakholwa nawe uyakholwa uyakholwa ukuba uthixo angandixelela ukuba yintoni ingxaki yakho ukude le kum kholwa njenguye ngoku uyakholwa ndikuxelele inyaniso uxinzelelo lwegazi lwakho ngeqondo eliphezulu luyakuhla uyayikholelwa uphakamise isandla sakho nawe ubuzama kumkhuthaza uyakholwa ukuba uthixo angandixelela yintoni ube ulungile ukuze umncede yena ngoku uthixo uza kulunga ancede wena unengxaki kamoya ebisoloko ikukhathaza ukuba oko kulungile tshangatshangisa isandla sakho ngolu hlobo iza kusonjululwa ngoku uyenze ilunge bangaphi abakholwayo bangaphi kune abaya ngokwe ongengomkristu bene imvakalelo yokuba uYesu Kristu ulapha ukhona abanokuthanda ukuma ngoku bathi Yesu ndingathanda ukuzazisa njengomoni ungandixolela izono zam yima ngenyawo zakho uthixo akusikelele mhlekazi uthixo akusikelele uthixo akusikelele uthixo akusikelele uthixo akusikelele uthixo akusikelele yi uthixo akusikelele wena 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 lo uyakubona ubhala igama lakho xa usenza loo nto apha enqwanqweni yima uthi nkosi yesu ndifuna ukwaziswa ndifuna inceba ngomphefumlo wam
uThixo akusikelele mhlekazi ndifuna inceba Nkosi Yesu akuboni sihlobo nguye apha uThixo akusikelele mfana omncinci uThixo akusikelele uThixo akusikelele nenekazi elincinci yona nto inkulu owakha wayenza ngoku omnye ongekayenzi phakama uthi ndifuna ukwaziswa Nkosi Yesu ndiyazazisa ngobu busuku lowo uya kuzivuma izono zakhe uya kuba nenceba lowo uzigqumayo izono zakhe akayi kuphumelela unganakho ebukhweni bakhe uThixo akusikelele nenekazi ndifuna uThixo akusikelele ewe kwaye inkosi ikusikelele uThixo akusikelele mhlekazi uThixo akusikelele nenekazi inkosi ikusikelele uthi ingaba oko kunento okuyithethayo phakathi kokufa nobomi oko ngumahluko ingaba uyabuqonda ubukho bakhe apha uyakuqonda oko ingaba uyakuva oko yabona uyayibona loo nto uyayibona isebenza nguye yiloo nto ngokuchanekileyo athe uyakuyenza uyayikholelwa omnye umntu uthi ndifuna ukuzazisa njengomoni nkosi undixolele izono zam ngoku ukuba sowumile phakamisa nje isandla sakho abanye benu ekujikelezeni iindonga phakamisani uThixo anisikelele uThixo anisikelele omnye umntu uthi phaya enqwanqweni ngasemva uthi ndifuna ukuzazisa Nkosi Yesu ndicela inceba ngobu busuku ebukhweni bobungcwele bakho ndikholelwa ukuba kwalo Thixo uya kundigweba ubukho bakhe bulapha ngoku uyazi ukuba uthetha nentliziyo yam kwaye undixelela ukuba andilunganga ndifuna ukuphakama ndize ndithi andilunganga ndiyakuvuma ukungalungisi kwam uyandohlwaya entliziyweni yam seso sizathu ndiwuyekile umgca wokuthandazela uThixo anisikelele uThixo anisikelele ucinga ukuba ndiwuyekele ntoni ndiwuyeke ukuba ndiyazi ukuba kufanele kwenzeke ngoku kukho abanye apha aninakuma yimani nize nithi into ithetha nentliziyo yakho awulunganga uThixo akusikelele mhlekazi uThixo akusikelele uThixo akusikelele uThixo akusikelele andilunganga ndixolele nkosi ndiyazazisa ndimile nkosi ebukhweni bakho ndiyazi ukuba ulapha ndi kufanele ukuba ulapha uthe lena iyakuba yinto oyakuyenza ngoku bendibone umqondiso kwaye ndiyazi ubuchaziwe kum ukuba oko kufanele ukuba kube ngomqondiso walo mhla ndiva ilizwi elibizela emva enguqukweni naku ndilapha nkosi ndiyawukholelwa umqondiso ndiyaliva ilizwi ilizwi lithetha nawe ngoku buya oh baphangaleleyo buya Oh nkwenkwezi ebhadulayo buya oh wena ulahliweyo buya ngobu busuku awunakubuya yima nje uthi ndiyazazisa njengomoni ndicela inceba ungayenza loo nto omnye umntu uThixo akusikelele nenekazi uThixo akusikelele phesheya phaya nyana ukuba ndikuphosile akusokuze uThixo akusikelele nenekazi kulunge kakhulu oko kulunge kakhulu oko omnye umntu qhubekeka nje ndifuna ukubamba nje okomzuzu ubude ngokuba ndisava umthwalo omncinci apha yabona omnye umntu uThixo akusikelele nenekazi yiloo ndlela yokuyenza yiloo nto omnye umntu ndifuna ukuzazisa ndiziphakamise nje ndize ndithi andilunganga ndicela inceba ungayenza loo nto kulungile kamsinya phambi kokuba siqhubekele phambili phakamani nithi ndifuna ukuzazisa Nkosi Yesu uThixo akusikelele nenekazi elincinci uyazi mhlawumbi phambi kokuba ufike ekhaya kodwa ngaxesha lithile okanye ngelinye kuya kubakho inkungu ebandayo eza ebusweni bakho mhlawumbi ngentsasa ethile ugqirha uyakuza aze ave ukubetha komthambo wakho uphuma emikhonweni yakho akukho nto yimbi inokwenziwa ngoko uyakukuva ukubanda kwamaza ukufa kundandela ebusweni bakho uyakukhumbula okwenzileyo khumbula abanakungcwabela nzulu kakhulu abanakwenza nto kuwe uThixo uthembisile ndiyakukuvusa kwakhona ngomhla wokugqibela jonga lowo uwavayo amazwi am aze akholwe kulowo wandithumayo unobomi obungunaphakade kwaye akasayi kuza emgwebeni kodwa udlulile ekufeni wangena ebomini omnye umntu angakukhuhla oko ukuba anganakho uYesu Kristu wayitsho loo nto lowo ukholwayo oko ukuqonda ilizwi lam kwaye akholwe kulowo wandithumayo unobomi obungunaphakade akasayi kuya emgwebeni ukohlwaywa kodwa ugqithile ekufeni waya ebomini
ngokuba ukholelwa kuphela kwamzeleyo unyana kaThixo, lowo uThixo wamvusayo kumawaka amabini eminyaka yadlulayo, waye usaphila apha ngobu busuku ebonisa ezo mpawu zakhe zovuko. Angabakho omnye unokuma emva koko omnye uthi, ndifuna ukuyamkela, ndifuna ukwamkela yena uThixo asikelele, uThixo akusikelele. Kulunge kakhulu nenekazi elincinci laa nto inesibindi. Ndifuna uqaphele, ndiqaphele isiguqo apha kwixesha elithile eligqithileyo, abantu besiza behlafuna ithungama bebethana emacaleni, kodwa ukhe waqaphela ukunyaniseka ebusweni babantu abafazana abancinci nasemva kokubohlwaya ngeenwele zabo eziphothiweyo, beqabe ubuso benokwakuziqaba neenwele eziphothiweyo, beme nje kanye ngokuya, ndingumoni, yiba nenceba kumThixo. Leyo yilaa mbewu elele phaya, ukukhanya kudubule kuyo, kwaye bayayazi uThixo akusikelele. Masithobiseni iintloko zethu ngoku. Ndifuna lonke ikholwa apha elime ecaleni kwalaa mntu omileyo libeke isandla salo phezu kwalaa mntu unganakho yena lowa umileyo bebemile ngakuwe. Ukuba ungumKristu, beka isandla sakho ngaphezulu. Udade mzalwane, ndinesam isandla kuwe ngoku, ndiza kuthandaza. Bawo wasezulwini, kukho apha ngobu busuku abo bakholwa kuwe. Enye imbewu iwela ecaleni kwendlela, uthi intaka zezazaza zayichola. Enye yawela kumhlaba womileyo nakumeva neenkunzana, kodwa enye yaya kolungileyo otyebileyo umhlaba. Kwaye ubukho bakho obulapha ngobu busuku bonelise wonke okhoyo ngobu busuku ukuba ungunyana kaThixo, ukuba uyaphila kude kube phakade, kwaye uthembisile ngokuba uphila singaphila nathi. Nkosi Yesu, baphakamile kwaye bema njengamangqina ukuba baya kukholwa wena. Ngoku Nkosi, ndiyazi uku uya kubamela ngaloo mini. Siphe oko Nkosi, ndibanikela kuwe egameni likaYesu Kristu. Banga bangaya kwinkonzo elungileyo baze babhaptizwe ngobhaptizo lobuKristu. Banga bangazibandakanya kunye neqela lamakholwa alungileyo. Banga bangangcwaliswa ngumoya wengcwele. Banga bangazimbasa zendaba ezilungileyo, amatya anqabileyo kwisitshaba sakho ngaloo mini. Kwaye ukuba andithanga ndiphinde ndibabone kwakhona kweli cala laloo mini inkulu, ndanga ndingababona ngaloo mini njengakumbono besithi, akundikhumbuli na kwakuseBaton Rouge ngoba busuku, ndathi ndema, siphe oko bawo bangabakho ngegama likaKristu. Naku apha kulele phambi kwam ibhokisi yetshefu, izihlangu ezincinci, amaquza, itshefu neempahla namalaphu. Siyafundiswa eBhayibhileni ukuba bathabatha emzimbeni kaPawulosi ongcwele itshefu namalaphu, imimoya engcolileyo yemka ebantwini. Ngokubawo siyazi ukuba singoPawulosi ongcwele, kodwa senguye uThixo. Ngoko ndiyathandaza ukuba uya kusinika iziphumo ezinye njengokuba esisizukulwane sinyanisekileyo sikholwa. Abazange bakholelwe uPawulosi kuba wayenguPawulosi, bakholelwa kuPawulosi kuba wazazisa wena nguPawulosi. Ngoku bakholelwa kwa into enye ngobu busuku Nkosi, ukuba waziswe phakathi kwethu ngobu busuku. Kwaye ngenye imini sithi omnye umbhali wasixelela ukuba uSirayeli wayesendleleni eya kwilizwe lesithembiso, lwaze ulwandle olubomvu lwema endleleni ukubanqamla bangayi kwilizwe lesithembiso. Umbhali uthi oko uThixo wakhangela phantsi ngaloo ntsika yomlilo ngamehlo anomsindo xa yayihamba phezu kosirayeli, yenza ubumfama ubumnyama kongakholwayo nokukhanya kusirayeli. Kwaye xa elalwandle lubomvu lema endleleni loyika laza lazisongela ngasemva, waza usirayeli wanqumlela kwilizwe lesithembiso, umhlaba womileyo. Nkosi Thixo, khangela ezantsi ngobu busuku ngegazi likaYesu Kristu unyana wakho, njengoko ndibeka izandla zam phezu kwezitshefu xa zibekwa phezu kwabagulayo. Wanga umoya oyingcwele Nkosi, ukhangele phezu kwalaa mntu, kwaye sanga nesifo singemka kuye, kwaye banga banganqumlela kuloo mhlaba wempilo elungileyo namandla. Oko iBhayibhile ithi, phezu kweento zonke abazinqwenelayo ukuba siphumelele kwimpilo, siphe oko Nkosi, ndiyazithumela egameni likaYesu Kristu. Amen.
nandiyalandela apandikongele masicule nje kumlandela ndiyakuhambana
ngoku ubukho bakhe bulapha masimnqule njengengoma kamnandi
yonke indlela
ningayicula ngokwenene ngolu hlobo
aphandiko gelela khona ndiyakulandela aphandiko gelela khona ndiyakulandela aphandiko gelela khona ndiyakulandela ndiyakuhambana
ukuba unakho ngokuphakamisa isandla sakho
naye yonke indlela
masiphakame ngoku phakamisa izandla zakho ngokwakhona
yena emyezweni
wonke umuntu acule emoyeni ngoku ngokwenene ukunqumla komyalezo masimnqule yena kubukho bakhe uyakuthanda ukunqulwa
nensimini ndiyakuhamba naye nensimini ndiyakuhamba naye naye yonke indlela
ngoku masingqumshele ndinga ngoku xa usenza loo nto ndifuna uqhawule isandla nomnye uthi uthixo akusikelele emphambukeni uthixo akusikelele emphambukeni ngolo hlobo sikunye omnye nomnye amawisile namabhaptizi rhabe bakwamoya nonke qhawulanani ngezandla uthixo akusikelele emphambukeni yiloo nto siyiyo abaphambukeli
emyezweni
uthixo akusikelele emphambukeli uthixo akusikelele
myezweni
ngoku masiphakamiseni izandla zethu
ndiyakuhamba naye naye yonke indlela
masithobiseni iintloko zethu ngokuthobeka emthandazweni ungalibali kusasa sisikolo secawa ngenye indlela okanye ngenye ndiva nje ubukho bukathixo bungenene entliziyweni yam kuyinto enzima kakhulu kum ukushiya ngobu busuku ngenye indlela ndiva ukuba umoya uyingcwele ukuba ukholisekile ngobu busuku singahle sibe nentlanganiso enkulu ngomso ndibabona abantu besiza kuKristu uyabona omnye uyamangaliswa ukuba kutheni ndingasibizanga isiguqo ndiyalinda ndide ndikhokelelwe kuso yabona ndiyathemba ukuba wonke umntu ophakamise isandla sakhe okanye ophakamileyo ndiyathemba ukuba uya kuba kwinkonzo elungileyo ngomso thabatha indawo yakho phakathi kwamakholwa sisathobise iintloko zethu siza kucela umlungiseleli apha aze ngaphambili ukuba anganakho ukusindulula uthixo akusikelele ngoku ngeentloko zethu neentliziyo zethu zithotyiwe phambi kothixo